For the glory of the Lord to be brought upon us today through the ministering of the word.
Utera kugara murena uri vhudiswe karine namusi nge kaufunzwa ipfi.
Uno ndi
inovhege perao ndova wa uva pasi ha mucho situkunyana. Ndinga situri pasi ha mucho kokotoro. Hova hu mulingo wenda teo ujia milingo ya nama. Uno ndi zwena fa uri ndova ndi sibadela. Zoba nga uri ndo ya henefho itela uri ndi sibuye murao na zote umona na mulambo. Ni jia dzi jekiseni ya nta na jekiseni ya fasi. Na vati ya uraro, miniti mingwe na mingwe sigati. Vati ya uya murao, vanivone chela hapo. Vizirifane roba jia, ara raita mishumo ya seri ya marwanchi. Mingwe miezi ya rati mingwe na mingwe. Mkoma na Roberts na venevo, ndiede kanya. Ba wana ya abu mingwe zi ya rati mingwe na mingwe. Vizi ati yetu wana na mutiru wa mingwa mina. Kakati, ndito wende satakeru jia mafura amfure. Ndichene chochitu chichote. Novare ahuna chumo chitu chine vangane. Uzirone ya ayo. Gauraro ne ondi arora nga manda msipa chinea izo zitu. Ni adivandoni vuta. Kangani ya pchule yanga ure izo zitu. Shia nduwa zahani. Unendito nyara uje izo zitu. Unendori konani yanga ya budi ya dokotera. Arari ahuna chumo chituvo. Uno aratumuli nga uraro mkoma na Brenem. Oh, musimufuma kazi ya chijena ngomu apo na. Shibona nasa kangwe ndiko unanisa. Pezi shibona nasa kota. Hoba huu, achetu wana zoraro. Unanda sokotiba ningwe yanga. Naone ndavana mafurufuru. Pezi ndapirisa. Pezi shino kamilingo yote. Unayopira yote. Ndiko otodori uwa mrena. Gamulingo ukunye nao. Ndoku undarope nao. Ndigaya hote kashango. Lene ndakotodo uwa. Ndovu sama dokotera, vararu, vavorama kone, vendi ndi akoro nge luvi, unondova humbele ndari, na kamwe atongofere langa pesende zafu mifezi, vari aunana kutoma na kuti kwa usapele, vari vari, ukamutaka roopera waka chingwana chingwa.
And I am so grateful to God. Who else could have come from but our Heavenly
God. Uno ari wawo, nyerero ya uyote ya sumbeza, vumu afu umutuku, ari tinga zao za marofa, aziatu tomo uonye kana, kana chungu chitu. Ari ukachibu mbeo chabu, dimu kome na Brenem, uno ari zoruga, ndo takaranga manda. Ndova ndi na chikara cha uamba, ndi chitanjera kamu ongi mwe na mwe sibadera, na dokote dali mwe na lingwe utela mubuso mzimu.
One certain doctor, I think he's supposed to be here this morning.
Nulimu tokotera ndi akora utioba apano ana macharoni. Uno ndi lido. Ndotakara nga manda udilori. Huka divana vanna babu ya shangoni. Vanna babu kumu. Vanna vane vajia roma madua matanu. Ka utoro hanama. Shine mwe na mwe. Anga jia dola raza madana mavirika na mararu. Musindono peza. Varindi ndambezo ya shuka mubuso wa mreni. Une wako ita. Ni abona. Eee. No, zitukutuku zazo, vari ngamini, uorishonisa, uribudisa ara uchi rikoroda, vari tabira zawu, kari nefezi.
And inside, they said we find an emotional something.
Nungangomu vari, riwana chumuchifi, chine arikoni chifesesa, unondari zine, aazuyambuva vari nganda. Auna mashuduchuru kana ukakise. Pezi ngangomu, una chifi chine archifesesi. Nari ara nangato zula pasi hapa ura chikara nyana. Idunibuza, nandatomo wamba nga mabonu. Hoba uli mwe budokabo, uwa wasa dhivichitu ngazo. Ndababuza nga bilili. Shunazo ndababuza nga bonu le mure na ane yali muduba. Unobali ila sabushie. Vaso kujule nepo unobali ila.
And I said, I hope that you don't consider me some
dari ndiakorwa anijisa wakumbulero kumwe kwa vurereri kana zwino vari na rutimu koma na Brenem ndiatenda izo nga mbuya nga yote ari pezi ndikotodo amba chichiti awi chikoloni uguda izo zwitu ari ndiatenda uri zvibvaka mudzimu ramani.
And that was three of
uno izo dzova dzidzimwe dzanganga taru dzikonawo nge Louisville vakwine vane vava navo nonga uraro ndova ndotakana nga manda nga izo na udivo rikamwe murena vontendera ndatava dzimwe mbeu henevo Mungi mwe na mungwe aamana vone mangwe matsholoni ndi tshi khou bva kha lufhero lwa u vhonetshela nda ri kha nda lavhelesa kha mukegulu a tumufhadza wa kale o vha a tshi khou lwala nga maanḓa no nda isa phanḓa na u tshimbila ndi tshi tsa u swika ndi tshi swika kaye ndo elekanya uri a nga vha a tshi khou fa. Huno nda ri ndi khou ṱoḓa u vhudzisa mbudziso khaladzi. Ari ee muṋe wanga, nda ri na mukhriste. Huno ari ndi wela kha tshivhidzo tshikenekene. Huno nda ri ndi khou ṱoḓa u bvisela izwo khagala. Nda ri ndi khou ṱoḓa u ḓivha ara u mukhriste, mukhriste wa vhukuma. Izwo ara u tshi nga fhira kha ulu lwanzhe lwa vhutshilo, lwa uya kha ḽiṅwe shango, na u ya mufuna. Nda ri na u ḓo tshidzwa zwa vhukuma. Huno ari ee muṋe wanga ndi ḓo ralo. Huno nda ri Mudzimu a fhaṱutshedze mbilu yau, ara zwo ralo, hu si na ndavha uri muya u vhudzula u tshi ya gai, u a zwi dzudzanya, tenda fhedzi wa tshimbila nga u ralo. Huno ari ra nga tou mona, hu na vhathu vhanzhi vha u luga vho salaho shangoni. Zwino ṋamusi ndo ḓa na bono ḽine nda ḓo ni vhudza ho no fhela tshifhinganyana. Zwino ndi khou takalela u amba, u thoma kha maṅwe a maipfi, ngauri ndi a tenda ipfi ḽa ndeme nga maanḓa, ḽa ndemesa zwino. Zwino ndo takalela u vhona Charlie Cox na murathu khonani yanga yo imao apo, na Evo mukomana, a thi koni humbula, Jeffries, a thi koni humbula dzina ḽawe. Vhunzhi ha vhoini vhaṅwe vharathu vhavhuḓi u bva ngei Georgia, u bva kha zwipiḓa zwo fhambanaho zwa shango. Khonani yanga ya kale Bill o dzula hafha, ndi a tenda ndi ene ano matsheloni. Huno vhunzhi, huno murathu u bva ngei Georgia apo, vhathu vho mphao iyi sutu ni a ḓivha, iyo ndi iṅwe ya sutu dza khwine ye nda vhuya nda i ambara. Zwi pfala zwo naka nga maanḓa, zwavhuḓi nga maanḓa. Huno ndi amba zwinzhi kha nṋe. Musi ndi tshi ni vhudza zwo iteaho haya maḓuvha maṱuku o fhiraho kha nṋe, ni ḓo vhona uri ndi ngani ndi tshi ri zwi amba zwinzhi kha nṋe. Zwino ndi a tenda arali munene a tshi mpfuna, ndi khou ṱoḓa u konḓela nndwa u fhira zwe nda vhuya nda ita vhutshiloni hanga, ngauri ndi wana uri zwino ndi zwo to ralo, ndi nga fa namusi, hezwo ndi a ni ḓivhi. Mudivhito wa mbilu yanga na zwiṅwe x-ray dza fumirathi dzo fhambanaho, tshivhumbeo tsho fhelaho tsho sumbedza uri ndo vha ndo fhelela sa muthu muṅwe na muṅwe muthu kha ḽifhasi, ngaurano ndi khou livhuwa nga izwo. Fhedzi zwi zwoṱhe na izwo zwoṱhe, na u livhuwa na u takalela Mudzimu uri ndo ralo, uri ndi a tenda uri u kha ḓi mpfarisa kha tshumelo yawe. A si zwe a ntsumbedza phanḓa izwo ni a vhona, zwi to nyita uri ndi takale nga maanḓa. Zwino ndi a elekanya madekwana ṋamusi zwo luga kha ini washu, murathu washu wavhuḓi, ndi muṅwe wa vhathu vha si na vhutshivha, ndi mukomana Neville. Huno arali vhaṅwe vha vhoimi no vha ni pano sondo fhiraho na pfa uḽa mulaedza wavhuḓi we a u ṋetshedza nga ha tshitemba tsha mapfura, wo vha u tshi khou bva muṅwe wa milaedza wa khwine une ndo vhuya nda u pfa. Ndi we mukomana Neville a u ṋetshedza nga muya mukhethwa sondo fhiraho kha heḽi sambi ḽituku ḽa nngu dze Mudzimu a dzi kuvhanganya. Huno arali zwi tshi ḓo vha zwo luga, zwi tshi takadza murena na mukomana Neville na tshivhidzo, ndi khou ṱoḓa u dovha nda amba madekwana ṋamusi, nahone nda thoma ndovholole kha ṅwe madekwana musumbuluwo. Ndi amba madekwana Sondaha na madekwana ḽavhuraru na Sondaha itevhelaho, ndovholole ya zwe nda guda. Ndo vha ndi nga si tea u dzula afho sibadela, fhedzi vho vha vha khou mpfara zwavhuḓi. Vho ṋea lufhero lwa uya kha nthitsha raru ya mutengo, na zwo ralo nda sokou dzhia bibili dzanga, dzibugu dzanga, nahone nda anzela mbete, nahone nda gwada manthapo, nahone nda vhekanya bibili dzanga na zwiṅwevho. Huno ndo vha ndi na tshifhinga tshavhuḓi u swika vha tshi ḓisa aḽa mapfura a mapfure ngomu afho. Tshifhinga tshanga tshavhuḓi tsha guma henefho, ndo vha ndo fhela zwenezwo.
But brother Pat, I was really sick.
Fhedzi mukomana Pat, ndo vha ndi tshi khou lwala nga maanḓa izwo zwithu. Ndi tovha ndi nga si zwi imele. No fhedzi ndo vha ndi tshi na tshifhinga tshavhuḓi nṱhafho lwa maḓuvha mavhili kana mararu a u thoma. Ndo vha ndi na tshifhinga tshavhuḓi. Ndo vha ndi tshi khou vhala kha bugu ya Vhefesa. Uwo dzudzanywa zwavhuḓi ha tshivhidzo. No ndi elekanya uri ndi zwithu zwavhuḓi. Huno arali zwino arali na tshivhidzo tshine na ya khatsho, ni ise phanḓa nahone ni ime kha mushumo wanu. Fhedzi arali ni si na tshivhidzo, nahone ni tshi takalela u vhuya murahu madekwana a ṋamusi na madekwana ḽavhuraru na madekwana a Sondaha, Ndi takalela u dzhia madekwana ṋamusi bugu ya u thoma ya vhefesa na madekwana ḽa vhuraru ndima ya vhuvhili ya vhefesa no sondaha i tevhelaho ndima ya vhuraru ya vhefesa u itela u vhekanya tshivhidzo ni a ḓivha zwine nda amba ndi u vheiwa hatsho vhuimoni uno ndi elekanya uri ndi tshifhato tshigonyaho kha tshivhidzo a thi ndi ndi khou tou amba vho izwi kha vhadzheni vha tabernacle ya Branham uno arali muṅwe wa vhoini vhathu vha funeaho vhaṅwe vha vhoini ndi a ni ḓivha ndi elekanyani na miṱangano murathu washu mutuku unthangei Selberg na vhaṅwe vho fhambanaho vha na miṱangano zwino lavhelesani iyo ni miṱangano ya mvuseledzo ni dzhenelele iyo ndi vhalanda vha Kristo vhanna vhaṱuku vhane vha khou ima kha mapande vho bvaho musi na tshivhidzo tshavho vhone vhane tsho landula ngoho na zwithu zwi ngaho izwo vha ṱutshela kule nazwo no mudzimu o vha vhidzela vhushumeli ee muṋe wanga ndi takalela muthu a tihumbuli na dzina ḽa uḽa muthu fhedzi ni muthanga mutuku wa uluga muthanga wa unaka na mufumakadzi wavho ḓiwe na vhana uno mukomana June Jackson o vha na muṅwe miṱangano fhasi hafha zwine zwa vha zwiṅwe zwavhuḓi tshipuga tshisa sumbeyaho tsha tshilidzi tshimangadzaho tsha mudzimu ni musi ni na mvuseledzo zwivhidzoni zwanu ni ye khadzo ngauri izwo ndi zwanu ndi zwine zwa tea itiwa ngauri a ni ḓivhi u nga vhona mita zwivhi ane a ḓa kha ḽitare nahone ni nga ṱuṱuwedzwa u rangela phanḓa uyo muthu kha Kristo zwine zwa ḓo vha pfupo khulu kha ḽiṅwe sia izwo zwi to vha u dededza na u vhea tshivhidzo kha nḓila kwayo pano tabernakeleni u thusedza musi ri tshi khou ḓitshimbila zwino a thongo ḓa na watch yanga ngauralo muṅwe muthu u ḓo tea u ndavhelesa ḓo kona u ntsumbedza u nayo ngauralo murathu wanga ngauralo zwino a u nga nḓuriseli yone zwo luga zwino ndi zwone zwo luga zwino a thi tendi uri izwi ndi zwone na u rangane hazwo ngauralo zwino no ralo zwino hezwo ndi tshifhinga tsho raloho u tshimbila zwavhuḓi dok uri o humisa mapeni a fumi nga ḓuvha ḽawe ḽa mabebo u ita uri ndi ḓipfe ndi wavhuḓi ngauri hu na vhavhili kana mararu vhukati yawe na nṋe ngauralo ni a kona u vhona hune nda vha hone fhasi nḓilani fhedzi izwo a zwi ambi tshithu na tshitihi kha nṋe zwino a thi nga ambi tshifhinga tshilapfu zwino arali hu na vhatsinda khoroni dzashu ri ṱoḓo ni ṱanganedze nga mbilu dzashu dzoṱhe no ṱanganedzwa nga maanḓa hafha kha ino tabernacle ṱhukhu a ri na tshifhato tshihulu zwi kha mbekanyamushumo zwino uri ri ḓifhaṱele hu si fhethu hulu fhedzi hune ha itshi tsho no ṱala huno ri khou ya u lingedza u ḓifhaṱela tshivhidzo tshavhuḓi tshi dzulelaho hafha musi ri tshi khou murena vha ḓo ri tendela uri ri zwi ite huno vhunzhi ha vhoini ri khou ita tshiṅwe tshithu kha hezwi nahone ri a zwi limuwa
I want you to turn with me this morning in reading to 1 Samuel, the 8th chapter, and begin about the...
Zwino ndi khou ṱoḓa ni tshi vula na nṋe ano matsheloni kha u vhala kha samuela ya u thoma ndima ya malo nahone ri thome kha ndima ya fumiṱahe ndimana ya fumiṱahe na ya fumimbili kha ṅwetela zwa nga ngomu zwa ḽiṅwala ḽituku. Huno zwino musi ni tshi wana nahone phanḓa ha musi ri tshi... ri ḓo i vhala ubva henefho ri khou ṱoḓa u dzhena kha tabele no arali hu na kumbelo ano matsheloni huno irini ita u nyelelwa kha muṱangano washu wa fhedza vhege mbili dzo fhiraho kana taru musi ni tshi vha na muṱangano ni ri no zwavhuḓivhuḓi musi ni tshi khou vula muṱangano u thoma nge tsha tshikhwa zwino nga ḽa rati ri khou lavhelesa tshifhinga tshihulu Middletown, Ohio. Hueni ni na madalo anu a ḓaho ni ḓe huno gamba khulu henefho mulamboni hune ori u rerwa hoṱhe na vhuya na u pfa vha ḓo vha vho ḓadza hoṱhe mulamboni vhareli matsheloni maṅwe na maṅwe masiari na madekwana ngauralo vho kuvhangana vhoṱhe ni mbande khulu dza u gamba dzo hula u fhirisa Silver Hills zwihulu nga maanḓa huno huno ha fhethu hulu henefho hune ra nga kona u vhekanya vhukati ha vhathu vha zwigidi zwa malo kana fumi no hu dzula ho ḓala ro vha ri na tshifhinga tshavhuḓi ngei Ohio no mukomana wa kale kid we nda ya u murabelela maṅwe matsheloni noṱhe ni a elelwa ndi tshi khou ni vhudza vhege taru dzo fhiraho dokotela o mune awara dza 24 dza u tshila o takuwa nahone u khou tshimbila o topola luṅwalo luimbo lune a kundelwa u lu imba Uno musi ndi chijena ngomu, naone ndamuna velesa, mango macheroni na ila, shalo tuku yawe, ndotu wapano nga awarataru kana mna, lisa tuwa masiari, urindikono sikakai, wabori angafanga lenelo duba, fuko katanga. No wawo wabudi, mutuku, mufumakazi wakare, ukubera sente za futano, gaduba, izo ni musi lisa atucha, usikabusiku, achitela sente za futano, achitela rumuna wawo aise panda karubana, orela mbuse lezo ya veke mbili, no ajemu nikero, awana sente za fumaro, vizindoba vona vodzula inepo, mango macheroni, abo babili batuku, bafuna ni batuku za udibudi, vodzula inepo, unoshalo yawe kashadalawe, no mungu wa mshandu kwa wawe, wa minguwa ya futa embili, akadikona na upenye, na wane ampende kosu wakumu, no odzula inepo ni adiba, unondari ni adiba, uriwe ni batu baba aluwa, no odzula inepo ni apa, Noto ulindela chikwe kwete chichida. Nisene sopezi, mishumo yabo. Yote zoe vashikere. Yone ndibo ye vashikere. Na one zinoboru gera uyakama namba abo. Nondare kamu kome na chef. Uri kamu kome na Kidson. Kid ala macheroni. Udoboka mutanga na wachatikwa. Ombi zamuroba ari. Ndi lidoba ndi ene pomu kome na brene. Soru uga. Bunjia mitangani, mvakabu shumeni hanga, usobu ne hako jena. Muratu wa Baptist, oye menepo, mwana nyana wawe, watangana mrole, oba watu mwenyana. Uno amubuza, liune mwana nyana wawe, itera mrena Yesu, mungu macheroni. Uno musi achiani, ochiziwa, no mungu hapa, ano macheroni, uko to dorobe zona zingwa. Numuna postman konani yanga vange Canada mazora wawe bakanyumele ya ufa arudowana mazora wawe musi chishika apo bopola kaupola zoruga zitova ngene ndira no aba tvoko jena ngomu zitova kavutuku hazo zvino zviko chimbira kuti tikoraverera zvikurisawo zvodala honta zote. Ni maduwa ni mabi, naone opeza, vizika awarev gara. Chino nani na Biblia anu, uitero vana. Ndimea maru ya Samuel, nondo pulipesa jini uri ajule mra wapo, uri arikode izi zote, roba rikadiro toma, uka mutanga anuashu.
Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, nay, but we will have a king over us.
So the Rarobat Barandura, Uteveza Ifila Samien, Novarhai, Pesirto da Kosi, Uringebo, Runerushaka, Chakazote, Naurikosi Ash Irihature, Naone Ichimbe Pandashu, Naone Iren Razashu.
Samuel heard all these words of the people and rehearse them in the
Samuel
ears of the Lord.
If you ought abatu, no ashiki sandeveni zamren, no mrena arka Samuel, if I feel love, naone ubaitele kosi, no Samuel arkaban na baisrele, mutumona mueka yeka doroboyawe.
Now, if I should try to choose from this morning, what I would call a text for the next.
Zvino arandi chingalingedza unanga ubva kaezvi ano macheroni. Zvinenda dzozvividza linwaro. Kaminiti sigati teverawo. Nditekere unanga linwaro la kosiyo randurwawo.
It was a time that is in all times that people has
hova uchipinga. Unga zvipinga zvote. Hune vatu avongovuya vatoda mudzimu achivaranga panda. Vatoda ndira yavo yavaranga panda.
And this story this morning, and when you go to your home, it will be good for you to read it all the way through.
Shidoba zizwabu, dini chivara chote.
It was during the time of the days of Samuel, the man of God, the prophet. And he was a just man, and a good man, honorable.
Uno osoko ba mtu zawe, naone mtu mungu, ato nipeao, wachirunzi, wango naone wabungo kabatu, hongo vya abapura, naone asababuze chitu pezi chititi araro mamba mreni.
But the people had come to a place where they wanted to change this program. They had looked upon the Philistines and the Amalekites,
fedzi vhathu vho swika fetu he vha ṱoḓa u shandukisea mbekanyamushumo vho lavhelesa kha vhafilista vhaameleke vhaamori vhahiti na dziṅwe tshaka dza shango no vha vhona uri vha na dzikhosi dzine dza vha vhusa na u vha vhusa u vha sumba ndila na u vha lwela nndwani dzavho na zwiṅwe zwinzhi.
These kings, like these people. But it has
Jesus
never
Israel,
been any
age God's intention for his people to act like the people of the world. Maitele a mdzimu uri vhathu vhawe vha tshile vhunga vhathu vha shango kana u vhuswa kana u langiwa u fana na vhathu vha shango.
God's people is always has been a peculiar people, a different people.
Vhathu vha mdzimu sanga misi vho vha vhathu vha songo ḓoweleaho, vhathu vho fhambanaho, vho vhidzelwaho nnḓa, vho pandekanywaho, nahone vho fhambanaho kha nyito dzavho, kha nḓila dzavho, kha kutshilelo kwavho, u fhira zwe vhathu vha shango vha vho ralo.
Their appetites for things. And all that their makeup is has been always
dzangalelo lavho la zwithu na zwoṱhe zwe vha vhumbia ngazwo zwo dzulelo vha zwo fhambanaho kha zwithu zwine vhathu vha shango vha takalela.
The people of Israel came to Samuel and said, "Now you are getting old."
No vhathu vha Israel vha ḓa kha Samuel ono vhari
zwino
u khou aluwa nahone vha rovha a vha tshimbili kha nḓila yao ngauri vho vha vha si vhangoho sa Samuel vho vha vha na tshanḓanguvhoni na vhahomboki vha tshelede.
And they said, "Samuel, your boys is not like you, so we want you to go out and
uno vhari Samuele vhatukana vhau a vha fani na iwe ngauralo ri khou ṱoḓa u tshi ya nnḓa uno wari wanela khosi uno u mu ḓolise nahone u ri ite vhathu vhunga vhaṅwe vhathu vhoṱhe vha shango.
And Samuel tried to tell them that that would not work.
No Samuele a lingedza u vhudza vhathu uri izwo a zwi nga shumi ari arali na ita izwo tshithu tsha u thoma ni ḓo wana uri ni ḓo vhidza vharwa vhaṋu vhoṱhe ubva hayani hanu uno a vha ita masole ane a ḓo gidima phanḓa gerk yawe nahone vha vha hwalela zwipileli na mapfumo. Hu si izwo fhedzi u ḓo vhidza vhananyana vhaṋu uri vha vhe vhabiki vha vhurotho nahone a ni dzhiela vhone uri vha kanzwe mmbi.
And said, besides all that, he'll take a certain taxes off of you, of your grain and all your income. He'll tax all of that to make certain government
so forth. Udo dzhia mutero kha vhoinwi wa mavhele anu na mbuyelo dzanu dzoṱhe. Udo thelisa izwo zwithu uri a ite zwikolodo zwa muvhuso na zwiṅwe zwinzhi zwine zwa ḓo tea u badelwa. Ari ndelekanya uri ni khou ralo noṱhe u ita phoso fhedzi musi vhathu vha ri fhedzi ri kha ḓi ṱoḓa u fana na vhaṅwe vhathu.
There's something about man and women that they long to be like one another. And there is only
una tshiṅwe tshithu nga vhanna na vhasadzi tshine vha tama u fana uno hu tou vha muthu muthihi we a vhuya tshila kha ḽifhasi we a vha tsumbo yashu nahone ndi ene we a ri fela roṱhe murena washu na mutshidzi Yesu Kristu. O vha tsumbo yo khunyelaho ya zwine ra tea u vha zwone. O vha a tshi dzula a kha mushumo wa khotsi nahone a tshi khou ita zwo fanelaho.
Huno
hu si na ndavha uri Samuel o lingedza hani u kombetshedza vhathu vho isa phanḓa na u ya phanḓa hawe masiari na vhusiku. Ri khou ṱoḓa khosi, ri khou ṱoḓa muthu, ri khou ṱoḓa muthu ane ri nga ri hoyu ni muendedzi washu.
And that has never been the will of God. It never was the will of God, or never will be the will of God.
Izwo a zwo ngo vhuya zwa vha lufuno lwa Mudzimu, zwo vha zwi si lufuno lwa Mudzimu. Kana u vhuya zwa ḓovha zwa vha lufuno lwa Mudzimu, uri muthu a vhuse muṅwe. Mudzimu u vhusa muthu. Mudzimu ndi muvhusi washu, khosi yashu.
And it's a very, very much of a peril of the day because that man seems to have that same idea.
Zoraro zisatakadzi zwa namusi ngauri muthu ubonana anene yongerekanye fanawo aba bonane bachikona kugava zwa uri mudzimu kadivusa muthu mudzuroni ya muthu achivusa muthu.
So they chose themselves a man named Saul, which was the son of Kish, and he was a reputable man, an honorable man.
Ngauraro vadinangela muthu nga dzina la Saulo we aba murwa wa Kisi. Uno ova mtu wa chihunzi, mtu atonipe hao, pezi afusha batu ngandira yone, laru ova muhuru, murafu wa chihunzi, muna wa msonda.
The scripture said he was head and shoulders above any man in Israel.
Rungwaru, rurito yawe, na mashada awe, zoba zinta mtu mwana mungu wa Israel, ova chivona na sakosi, naone onake chipatuoni, ova amutu wa mkoni, naone amanga zauru no kuna kisa.
Now, that's the kind of man that the people like to choose today. The people does not seem to be satisfied
with the way that God's church chooses people. The people does not seem to be satisfied with the way.
They want somebody, some man, some denomination, some certain peoples to govern the
muntu mwe munna imwe denomination vanwe vathu uri vavuse chividzo uri avakoni udiposa ropera ukachanda cha mtsimu uri vave vachimuya uri varongwe panda nga muya mukhetwa.
They want somebody to do their religion for them. Somebody that will tell them just
vakotoda mwe muntu uri avaitele vurereri. Mwe muthu ane a ḓo vha vhudza uri vha tea u zwiitisa hani na zwiṅwe zwoṱhe ngauralo hoyu munna u vhonala a tshi tea kha vhuimo kokotolo ngauri o vha muthu wa ndivho.
Muno
zwi fanana namusi ri takalela u nanga vhathu vho raloho na rinevo uri vha range phanḓa zwivhidzo zwashu. Uri vhalange tshivhidzo tsha mudzimu athi ambi tshithu tshilwaho nazwo fhedzi u tou sumbedzisa uri a si hezwo zwo vha songo ralo nahone zwi nga si vhuye zwa vha lufuno lwa mudzimu uri zwo raloho zwi itee. Mudzimu u tea u vhusa vhathu vhawe u vhusa muthu muṅwe na muṅwe.
Then we find that this son of Kish, great man and his stature,
zwenezwo ri wana hoyu murwa wa Kisi muthu muhulu na chimo chawe na chawe o vhonala chifusha vhathu uri nguvo yawe khaye i ḓo vhonala yavhuḓi uno kare kha ṱhoho yawe nṱha vhathu vhoṱhe musi a tshi tshimbila u ḓo vha wa ndeme kha muvhuso wa Israel. Ngauri dzimwe khosi dzi ḓo ralo dza dzimwe dzitshaka dzi ḓo elekanya lavhelesani uri ndi muthude vha nga sumba hani minwe yavho nahone vha ri lavhelesani hafha uri ri na khosi khulu hani lavhelesani uri ri na muthu muhulu hani.
They love to say our pastor is not a narrow-minded man. He is a great man.
Unozoraro hani na musika chibidzo vafuna uri mufunzi washu ni muthu wa mumburo wo tandavhuwao ni muthu muhulu o phasa nge Hartford kana chimwe chikolo chihulu cha theology una degree na nahone dza fhethu ukene na ukene una ni mutanganyi wa khwine vhukati ha vhathu.
All that may be all right and have its place, but God
uno izo zingava zwizone nahone zwisina fhethu hazwo fhedzi ndila ya mudzimu kha tshivhidzo tshawe ndi u rangiwa phanda nga muya mukhetwa na nga muya wawe.
But they like to say that we have this great denomination that we belong to.
Fhedzi vha takalela uri ri na hei denomination khulu ine ra wela khayo ro thoma murahu nga maḓuvani a vhathu vha u thoma musi ri tshe vhaṱuku vhathu vhaṱuku vhukuma nahone ri vhaṱuku na zwino ro aluwa swika fhethu hune ri vhukati ha dzi denomination khulu dzi re hone.
We have the best schools and the best educated ministers.
rina skoro za kwine, na vashumeri va kwine vofunziao, rina magogo va kwine vofunziao, na vatu vatarukanyo kuru va dorobo, va jena ka denomination yashu, uno rinea karufuno, uno ita mishumo mibuya, na zoto zoraro.
And nothing at all, God forbid that I should speak one word against that.
Nuhusi na chitu na chiti, mudzimu asongotendera, uri ndi ambe ifiliti ndi chidwa na izo. Ngauri izo zoto zoluga, pezi nawo, asilufuno na mudzimu uri mutu abuse mutu. Mudzimu orumera nga dola Pentecost muya muketwa, urubuse kambiru zavanna, naone ubuse kapuchiro hawe.
It was not meant for man to rule over man.
Azongo ambero urumutu abuse mutu. Pedziritakero ambaizo. Nisuzi hurunga manna. Musirichiriri wera kazangano likenekene.
Are you a Christian? That's how I fell upon this text.
Nani mukreste. Bizone sozine ndafa kaeli lingwarwa. Musi ningesi badera. Unondoba ndichi raro ubudzisa mumwe. Nao mukreste ndi wera kachikene na chikene. Nao mukreste ndi wera kachikene na chikene.
And a little nurse came into the bedside.
Numungi mutugu adatungwa mbete. Henda vandichi kovara bibili. Uno ari eno umuungi musofasi. Uno ari huitani. Ari ndi atenda ndi wo mfunzi Branham. Ufano utolwa mubili. Dari ndine.
And she said, may I rub your back?
No, Arnani ngasikete zamta na wangu. Kamu udodifa kwine. Kamu nuko. Nari, ungasita.
And while she was rubbing on my back, she said, what denomination of church do you belong to?
Unomusi achiko sikete zamta na wanga. Ari, uwera kachivizo chipiyo cha denomination. Unondari, oh, ndi uwera kachivizo denomination ya kare sere honi. Uno arindifu ya niyo denomination. Narindie ya vumbana panda hamusi shanguli saatu mbiwa.
Oh, she said, what? I don't believe I know just that. She said, I belong to a certain church. Is it that?
No, oh, armini atiteni uri iyo ndi aidiva. Arindiwera kachivizo chikene. Nandilone ilo zangano. Dari hai ime. Ichochoba wone mingwe ya madhana mvifurao ilo zangano. Pezeli zangano lo toma musinare zimasase. Zichi imbera zote. Naone varoa mzimu wa huwela nga daka. Musi wachivona ubu ya hamu chizi. Urengurua urushaka wa mutu.
And she just stopped rubbing my back and I was stooped a little over this way so the lady could rub. And she was from near Carden down here.
Ima sikite zamutana wanga. Nonda ima stupu. Ngahendira uri mufumakadzi asikiteze. Uno oba achivatsini na Corridon. Pasi hapa. Ratomo amba. Uno arimuna wanga. Ndodzera utendo uri ara mudzimu obu yava mudzimu. Ukadziva mudzimu namusi. Utofana na zvava zone madhuvana akare. Ari nawo chikaro chachividzo changa. Chichirandura izo. Pezi ndi atenda uri izo ningo. Unondari awokure na musa wa mudzimu musadzi mutuku.
She said, if he ever was a healer, isn't he still a healer?
Ari arari obu yava mpozi. Na haka diva mpozi. Ndari ukadziva oraro kare dziyang.
But man wants to rule and rule over man, and man wants man to rule over him.
Mutuko toda uvusa, uvusa mutu. Uno mutuko toda mutu achimuvusa. Hato de mudzimu achivusa.
So this son of Kish,
Ngauraro hoi murwa, wakisi, Saulo ngadzina, oba chitoba pinduro, kazwe vavava chikotoda, mutu wachimo chihuru, uno ene, oba chitoba ranga panda, abaisa ndwani dzavo, na zungu zinji, pezi na ho, obo sinandira ya mudzimu, ya uita zitu, mudzimu oba chikotoda mprofita wawo wa upurupeze, wakale chiba sumandira, naona chiamba maifia wekabo.
Now today in our great church age that we live in.
Chino namusi kachikati chashu, chihuru, chachibizo. Chine rachira kacho. Rine ndi erekanya na hone ndatenda. Yesu ngambiru ya ngayote. Uri o ita sopamba na hona so mzimu aritera. Uri riite.
The last words of our Savior was in Mark 16. Said, go ye into all the world and preach the gospel to every creature.
Maifia upeza mchizi washu obaka mariko ya ufumirati ari. Chimirani kashangolote, unonirele mapungo madipaka chimungu ya chungu na chingu. Uyo ane atenda na one alovezwa udo chizwa. Uyo ane asitende udo ratwa. Uno izuzigansu dotevela abu batenda. Zinani langaba dopandela vodia boro. vha ḓo amba nga ndiminswa. No arali a takula Noa kana vhanwa zwivhulayaho, a zwi nga vha vhaisi. No arali vha vhea zwanḓa zwavho kha vhalwadze, vha ḓo fhola.
There is not a man. There is no son of Kish or no one.
Auna muthu, auna murwa wa Kisi kana munwevo ane anga bveledza izo ndani ya buranga panda mu yemkhetwa.
But we have made schools. We have made seminaries and made all.
Pedzi robumba zwikolo, robumba seminari, naone robumba madzangano uitela ufusha na ufana na shango.
Now the Holy Spirit used to be the leader in this nation. This nation used to be governed when back in when they wrote up the Declaration of Independence.
Yes.
And there was an extra chair sitting there.
Zwino muya mukhetho wo vha umurangaphanḓa kha luno lushaka. Luno lushaka lwo vha lu tshi vuswa musi nge murahu, musi vha tshi ṅwala khwaṱhisedzo ya vhuḓilangi. Hu no vha na nyengedzelo ya tshidulo tsho dzulo afho. A hu na u timatima na huṱukuṱuku muhumbuloni wanga. Fhedzi zwe murahu wa Mudzimu a vhea kha ṱafula, musi luno lushaka lu tshi waniwa kha milayo ya mbofholowo ya vhurereli na mbofholowo kha zwoṱhe, na kha mutheo wa ipfi ḽa lini na lini ḽa Mudzimu.
But we have corrupted that. Politics, we have voted men in there under buying.
Fhedzi ro tshikafhadza izwo, politiki, ro khetha vhanna ngomu afho, fhasi ha u renga na u rengisa, na pfulufheso dza mazwifhi, u swika lushaka lwashu na politiki yashu na demokirasi yashu zwo tshikafhala u swika hune zwo shandukiswa nga vukomonisi na tshaka dzoṱhe dza dzi izimu.
And many times we call into the sessions for prayer. When leagues of nations meet and there are to have discussions, and in one certain great time recently,
uno sipinga sinjiri vidza zvikara zwa tabela musi mbumbana dza dzitshaka dzichitangana, uno henepo kana u vha na nyambedzano, uno kha tshiṅwe tshifhinga tshihulu, asi kale a hu ngo vha na tshifhinga na tshitihi tshe vha vhidzelelwa nga tabelo. Ri khou yo dzudzanya hani phambano hu si na tabelo? Ri vhilela hani kha shango lothe u ita tshiṅwe tshithu hu si na vhurangaphanḓa mu ya mukhethwa?
But let me say this with love and respect to our nation and to its flag.
Irini ndi ambe hezwi nga lufuno na ṱhonifho kha lushaka lwashu na kha fulaga yalo na kha zwine Riphabuliki ya imela zwone. Ro landula murangaphanḓa washu mu ya mukhethwa, nahone nga dzipolitiki dzo sinaho ro dzhenisa vhanna vha mihumbulo yo shandeyaho.
And if you don't watch, they're going to make one of the most fatal mistakes they've ever made right now.
Uno arali na sa lavhelesa, vha khou ita iṅwe ya phoso khulwanese ya vhavhuya vha ita. Zwino ndi ngauri vhathu vha khou ṱoḓa vhanna vha tshi vha vhusa.
What we need in the capital of this United States as a president, what we need in Congress,
zwine ra khou ṱoḓa kha muvhuso wa United States sa president, zwine ra khou ṱoḓa kha Congress, zwine ra khou ṱoḓa kha holo dzashu dza vhulamukanyi, ndi vhanna vho kumedzaho vhutshilo havho kha Mudzimu, nahone vho ḓadzwaho nga muya mukhethwa, nahone vha rangiwaho phanḓa nga sia ḽavho ḽivhuya.
But instead of that, we choose men of intellectual, men who have
fhedzi vhudzuloni ha hezwo ri nanga vhanna vha nḓivho, vhanna vhane vha vha na tshivhumbeo tsha u ofha Mudzimu, nahone vho landula maanḓa Mudzimu, vhanna vha sa tendi uri Mudzimu hone, nahone tshiṅwe tshifhinga vha tshi fhira hezwo ri dzhenisa kha sia ḽashu ḽa potolitiki ḽa lushaka lwashu.
Not only that, but in our churches. Our churches have become corrupt upon the basis that we in choosing our shepherds to lead us.
Usi ezo pedzi, pedzi na ngomu zwizone zwashu, zwizone zwashu zwo sina, kha sia ḽa uri rine, kha unanga, vhalisa vhashu, uri vha range phanda, roya kha dzi seminari, na hone raketa, vhanna vha ndivho khulu, vhanna vha muhumbulo wa vhuṱali.
Man who has scholarships.
Vhanna vha na dzibazari, nahone vhane vha vha vhakonanyi vhahulu vhukati ha vhathu, nahone vhane vha vha vhanna vhahulu vha vhadzula tsini, zwine a huna tshithu tshine nda amba tshilo nazwo.
careful in their ways of life and how they conduct themselves among other men and among people.
Vanna vorugaho kha michimbiro yavo, vorondolaho kha michimbiro yavo, na nga nḓila ine vha ḓifara vhukati ha vhanna, vhukati ha vhathu, vhanna vhahulu maimoni avho, vhane a thi ambi zwivhi ngavho. Mudzimu a songo vha tendela uri muya wanga u vhe muvhi nga heyo nḓila. Fhedzi naho zwo raloho, a si zwe Mudzimu a ri nangela zwone. Ndi vhurangaphanḓa muya mukhethwa, Kristo mbiluni ya vhanna.
Many of those intellectual men that stands in our pulpit deny the real existence of the Holy Ghost.
Vhunzhi ha avho vhanna vha nḓivho vhane vha ima kha pulpiti yashu vha landula u vha hone ha vhukuma muya mukhethwa. Vhunzhi havho vha landula u vha hone ha phodzo khethwa ya maanḓa muya. Ndo vha ndi tshi khou vhala tshitori kha gurannḓa mulovha. Ndi a tenda zwo ralo, ndo vhalela zwipiḓa zwa gurannḓa u bva kha Jack Cole, muṱahabvu ene, muṅwe wa vhashanduka vhanga vhe nda vha ḓisa kha murena Yesu, we a vha munna wa maanḓa o dzinginyedzelaho ḓuvhani ḽawe. Uno a vhidziwa uri a vhudziswe fhasi ngei Florida ngauri o vhudzisa ṅwana muṱuku uri a bvise masenga milenzheni yawe nahone a tshimbile kha puḽatifomo. Uno nga u ita zwenezwo ṅwana a tshimbile kha puḽatifomo o fhelela. Uno a wa nahone a ya kha mme awe. Zwoṱhe zwi nzudzanyo ya swina ḽa Kristo. Hoyu musadzi muṱuku na munna wawe vha ḓisa murathu wa u luga kha khothe dza shango. No musi tshivhidzo tshiṅwe na tshiṅwe tsho vha tsho tea u ima na mukoma na Jack, musi muthu muṅwe na muṅwe wa tshivhidzo a bulaho dzina ḽa Yeso Kristo o vha o tea u ima nga thungo hawe o khwaṱha. Muthu muṅwe na muṅwe u vhidzelelaho kha dzina ḽa murena Yesu o vha o tea u wa nga magona awe a rabela. Fhedzi vhudzuloni ha izwo kha ṱhoho maguranda iṅwe ya dzi dinominesheni dza tshikulu yo ri vho thusana na vha sa tendi kha uri Mudzimu u hone kha u hatula na u honela mukomana Jack Cockerton.
Could you imagine a church calling themselves the name of Christ?
Nani a humbulela tshivhidzo vha tshi ḓivha dzina ḽa Kristo vha tshi thusana na vhasatendiwo kha u vha hone ha Mudzimu kana u hatula muthu muvhuya we a vha tshi khou lingedza nga mbilu yawe yoṱhe u imela Bibiḽi fhedzi vha zwi ita. Uno ha mukoma na Gordon Lindsay o mulamulela. Uno musi muhaturi a sa tendi a tshi ri uyu muthu ndi mufhura ngauri o bvisa masenga kha uyo ṅwana nahone a mu rumela kha puḽatifomo. Uno a ri o fhola, uno o zwifha nahone a ita zwithu zwo fhambanaho na ndaela dza dokotela. Ngauralo u na mulandu wa vhufhura. Noboko vha takuwa uno vha ri muṋe wanga ndi hanedzana na ayo mafhungo. Mudzimu o fhodzoyo mutukana. Uno muhaturi a ri ndi ḓo vhudzisa muthu ufhio na ufhio kha ino khothe ara ayo mafhungo angoho uri Mudzimu anga fhodza uyo mutukana kha tshiṅwe tshipiḓa tsha puḽatifomo nahone a mutendela a lwala kha tshiṅwe arali aya mafhungo a tshi nga sumbedzwa nga Bibiḽi. Zwenezwo ndi ri vhoko vha na pfanelo ya mafhungo avho. Uno mushumeli a imisa tshanḓa tshawo uno a ri muhulisei muṋe wanga na ndi nga zwi amba. Uno muhaturi a ri zwi ambe.
And the minister stood to his feet and said, one night on a rocking sea, when a little ship was about to go to the
bottom, yawe naone ari mungu usiku kha lwanje lugabaho musi tshikwekwete tshituku tshi tsini na u nuvhela fhasi fulufhelo ḽoṱhe ḽa u tshidziwa ḽo vha ḽi si tsheho. Vha vhona Yesu murwa wa Mudzimu a tshi ḓa a tshi khou tshimbila nga maḓi.
And one of the apostles by the name of Peter said,
Kuno mungwa apostola nga dzina la Petro ari arari uyo aiwe murena ntendere ndide a iwe nga nta ya madi uno ari murena ari kama apostola Petro ida
and he stepped out of the boat sir walking just as good as Jesus was walking on the water.
Uno abva kachikwekwete muno wanga achiko chimbira tofana na Yesu achiko chimbira kamadi. Pedzi musi achiopa atomongwandamena panda musi achisvika kha Yesu muhaturi ari mulandu woferiswa.
We need Holy Spirit leadership.
Amen.
Not intellectual man.
Rikoto dabranga panda muyamuketwa husi vanna va mihumburo.
Saul the son of Kish was then made captain over the people.
Saulo murowa Kisi aitwa mulangi wa vathu uno adjiya vanna vazvigidi zviviri naone Yonatani adjiya vazvigidi uno Yonatani atsera pasi kagamba naone arwa chigwata chavamori vamori zvabudibudi uno musi ova arwa Saulo aridza palapara uno ari niyabona zve Saulo aita.
Just as soon as a man gets to be some great doctor of divinity.
Atomo dikukumusa. Musi mutu achitomo uba dokotela limwe livhuru la vuketwa. Kana wana chimwe chitu chituku. Chadzina lawe utomo dharerwa kana upungudze. Umu mudiva zote.
God's man are humble man. God's people are humble people. When you see someone who says they have received the Holy Spirit,
vana vamudzimu ndivaudzinyadza, vatu vamudzimu ndivatuvonyadzawo, musi nichivona mumwe muthu ane ari otanganedza muyemuketwa, uno atomodiketa, zvinezvo vasina rutendo, vachimbira, vachiringedzo vachimwe chitu chine havachone, itano erero avongotanganedza murena Yesu.
Then we find that the enemy said,
"Chinezo riwana urisina lojena, no ova chikoyo dhaka chigwada chituku chavatu vamudzimu, no izo zvova zvichikoyo bvisa lito lone la muthu, mwana mumwe. Hezvo ndizvo zvina lodingedza kudzorera kuita, lubvisa mato ote, ara lichingakona, uri vatu vasikonobona zvine vakoita."
That's what Satan tries to do today to every Christian. Pluck out his spiritual sight.
Hezo ndizvine Satani aringedzoita namusi kamukreste mumwe namumwe. Ubvisa uvonawo achimuya. Uri atevere pedzi maitera mumburu. Naone husi maitera amuya muketwa amurango panda.
So then when they did that, when the great defeat come, then Saul cut up.
Gauraro musi vachiita izvo. Musi ukundwa huru uchisvika. Zvinezvo Saulo atumuna puru. Biri kuru adzirumena kabatu vote. Nonditama uri nini muhapa. Musi Saulo achirumena spida zvapuruka Israeri yote. Uno arilichani muti mumwe namumwe. Asateveri Samuele na Saulo. Muricheni hei puru. Ivenga urari.
Do you see how deceitful he tried to represent himself with the man of God?
Niabona uringezo purani. Gaudisumba na muna omzimu. Sova zisi zvavu Kriste na rutihani.
The fear of the people was because of Samuel. But Saul got them all to follow.
Nyopo dzavatu, hova untani haSamuel. Pedzi Saulo ovo itori vatu vote vatevere eni. Ngauri vatu vova vachiko opa Samuel. Varicheni vatevere Samuel na Saulo.
And how many times today have we heard it? We are the great church.
Uno ndizvipinga zvinji namusi nerazvipfa richivizo chiurwane richivizo chakristu richivizo chamudzimu richone chikene na chikene.
It makes the people get a fear and think that that really is where God's working. And
zvitori vatu vaope naone vaumbure uri apo ndihone une mudzimu akushuma hone uno avatodzi vuranga panda muyemuketwa vanganamba vatevera vanna sezvenezvo. Ngauri vatakaira uchida uchiro havo nevane, vatakaira utenda zvine vatoda utenda.
Do you see the Holy Spirit is our judge? God never give us a pope or bishop. Ni abona muketo ni mwaturi washu,
mudzimu wangu vya arine mpapa kana bishop kana mumutu. Uri ave mwaturi muketwa, mutu wa mudzimu kachibumbiro chamuya muketwa, ni mwaturi washu na mudededzi washu.
Now why is that? Please pardon this
zvino nga izvo ndi ahumbera ni chifarerera uhokonda naone tsumbo ivaisawo ati zvi amberi uva muvi ndi zvi amba zvichibva karufuno.
But the Holy Spirit says it's wrong for our women to cut their hair. And it's wrong for our women to wear little shorts and slacks.
Pedzimwe mketwa uri zokakeya musadzi vashu vachitunya mabudzi avo naone zokakeya musi vasadzi vashu vachiambara zviambaro zvipfupi nazvileke naudhora meme dzavo nazvipatuwo ngazvidhoro muya muketo uri zokakeya pedzi ri kutoda vanna vachiri budza uri zoruga tenda pedzi natevera nne nasamuere.
They like to live through 6 days any way they want to. And go to church on Sunday morning and a fine intellectual college graduate with plenty of
vatakaira uchira maduvani arati nandira ine vatoda naone vachiya chividzoni ngamachore neasonda nomuchudheni wavudi watarukanyo ubva gudedzini ana digirinji amba navo kapfunzo tuku ine yadho misoso zigadi kayo ine yadho takadza ndeve dzavo naone yauita uri vatakadzei ungambekanyamushumo dzimwe dzandetambya kana televhishini uvo vavarabhera ngatambedo tuku unova varumera hayani nazvingawo yone yone tsireredzo pererawo yauri voita vurereri havo.
That is not the will of the Holy Spirit. The Holy Spirit wants you to live godly every day.
Izvo hasi rufuno rwamuya muketwa muya muketwa konitoda nichichira ruvuya ḓuva limwe na limwe kavege na vusiku vumwe na vumwe nichidipande kana kasvizo shango pedzi chivizwa chikotoda hezvo.
They want some man who can interpret the Bible the way that they want to hear it.
Vakotoda mumwe muto ane akona kutaridza bibiri ngandira ine vakotoda ipfangayo avangatecheresi filamu yamuketo lichiamaka bibiri.
Many of them want to say the days of miracles is past.
Vunji avo vakotoda uri maduva madembo pira hezvo ndizvone zvitakadzo vathu vakotoda uri auna ndovedzo yamuketwa.
The people don't want to act any different than what the rest of the world acts. They don't want to.
Vatu abatodu uchira ropamanawo prazine shango lot let's zone. Abatodu jena chitaratano uno vatanjuwa zvipato zvavo na vanna vana mbonaro dzokunawo unonisina fona minomoni yanu na namafona na dzipaipi na zvisu zvine vanna vaita unovasadzi vakotoda mabudzi avo achitumura ava mapfupi nanazviambaro zvipfupi na usumbedza zvivumbeo zvavo nazvisu zvine vakotoda vakotoda vanna vane vadhovavudza uri zvote zvoruga. Zvinezvo mumwe vusiku wabvera muthu achitoda kumbudza uri ngauri ndorera ndichirwa naizvo uri denomination kuru uya kavutano hwavo vari ridori chamukomana Branham naone richava na kushumisa naye unganamba wavuisa yedzitepi murawu naone wahumbera farero ngatani hadzo kana udoricha nari ndidoima naifula mudzimu ara zvichidyiya zvoto zvirevuchironi yanga ndidodzura naipfi hunonda
said, well, should you not call back such and such a tape?
Varzoruga, ungararo ui, samrao, tape, nkenena ken. Nar atiatu rera chitu, uchilonianga, zenda shonangaso, ati ui si tape, nanti mrao, kana rekoda nanti, ni imana zinemu ya mketo wa amba, izo ni chilangaso na one ndafangaso.
Not trying to say about myself now. But I'm just trying to give you an illustration.
Atikoringedza kuti amba zvino, pedzi ndikotoringedza unisumbedza zvino zvakweteya, uri nikona kuona na kupfesesa. Ndi vatu vane vakotodorangwa panda ngavanna.
They didn't want Samuel. Then before the anointed Samuel.
Avongotoda Samuel, zvino zvopanda musi vachidorisa Samuel, sakosi kana Saulo, kosi nkagoreni. Samuera adova vuya kavo unondikoya uamba nga luambo lune ova achinga zviamba ngaro namusi ndingazvivara. Zoruga arivoni mudzimu, zoruga ndi muimereri wawe.
Samuel said, "Have I ever told you anything wrong? Have I ever prophesied anything?"
Samuel araro, nando nuvianda nibudza chimwe chito chokakeyawo. Nando nuvianda profita chimwe chito chisongovuredzi yaungandira yenda richidoraro. Na atungu nibudza ipila mrena. Huno ndido nibudzisa yezvi. Nando nuvianda dzaka inwi, huno ndani humbera chalede. Nando nuni jera chimwe chito. Nando nundisera chimwe chito. Pedzi chititi araro mamba mrena. Naone mudzimu asukatsedza chipinga chiona chimuri ndingo.
And he sent a thunderstorm and rains. You know the scripture.
No, arumena mitatabo na mvura ne adiva rumwaro inu yenepo. Usumedzori Samuel oba chipida cha mulomo wa mudzimu.
And as Samuel perfectly represented today the Holy Spirit. The Holy Spirit is God's mouthpiece.
Nubunga Samuel o imerera rokunyererawo namusi mwemketwa. Mwemketwa ndichipida cha mulomo wa mudzimu. Une waamba kokotora zvine Biblia amba. Uno watenda zvine Biblia amba. Naone aungapambani nayo naruti. Pedzivo vava chikotoda muthu ane angavabudza zvopambanawo.
And the people could not say that Samuel's prophecy wasn't perfect. They answered and said,
"No, vatu vava vangasiri chiprofito cha Samuel. Chova songokunyerera. Vapindura vari Samuel. Zote zowa ama ngadzina la murena. Murena vozu vhuredza ngandire wa zwi amba.
There is not one flaw. You never did come to us and beg us for our money.
Ahuna chiravi na chiti. Aumo vuya wada. Uno wa humbera chelede yasu. Woditika iwe mune. Aungo vuya wa humbera urite zuhuru. Susimanga zao richitela iwe. Wopulupera kamudzimu wawo. Naone ora murera kasu zote. Uno maifi ote ningo. Zote zowa ama ngadzina la murena. Zova zungandile wa amba. Pezirikati toda kosi.
Can you see the discrepancy? Can you see the cunningness of the devil?
Niakona ubona buruta, niakona ubona hone butari ya diabolo. Uyakona shuma kamutu mudzuroni haudigogodeza ene wachini na kana wachisadzi kama yamketwa na utecheresa zvine arano mamba murena abazone uitira kuchiro kuketwa. Uba busongochika farao, uitela kuchilopa manao, kuchilopa manao, rushaka ruketwa, batuba chilonga ndiresi ngodowele yao. Vanganamba bachimbererana na shango, bachira sa shango, naone baya kachimu chivizu chinechari, izo zoruga zote, batu chira ngauraro naone baisa panda, niakono ubona uri ni jitu de. Vare auna suzora roo sapozo, o ndove zoya miye mketwa, ya muteo, wachivizu, ngamongo maifizone zo mudzimu ojiabana. Avisa mwe mketo kachibidzo. No atendera denomination ichizvipata.
Never, never. There's no such a thing. The Holy Spirit.
Naruti, naruti. Auna suzoraro. Mwe mketo ipilango. Lovali na uendedzo suka Yesu achibuya. Kwezi nindira inezo zochimirangayo.
Saul come into power. He greatly got a great following. Oh, he had beautiful armors. He had singers.
Saulo ajena kamanu. Abana bahuru, abana vateberi bahuru. Oh, abana stavana zvabudi, abana vaimbi, abana zvipideri. Naone abana mapfumo. Oh, apenyo pira chaka dzimwe dzote. Uno avajenisa ka demokrasi yavava vekure na chimwe na chimwe. Chemwe muthu abiya pfangacho.
And that's exactly what our denominations and churches has done today.
Unosenezo ndizone kukotoro zezi denominationi zashu na zvibidzo zvaita namusi. Rina spoto zvikuru zvachibidzo shangoni. Rina vatu vambarawo zvabudi ngamanda shangoni. Rina bazari dzantese dzine dzingabveredzwa. Unga Saulo opfumbudza vanna vane vakona ufara pfumo. Naone vava vachikona ulishumisa. Na ulishumisa usvika dzichaka dzichiva opa. Vova va vatu vopfumbudzwawo navone vote.
There come a time that there was a challenger come out. And it's so exciting.
Kwezili muduva, hosika chipinga chayabvera mukaedu. Nozvatakadza rushaka rotora Israel. Usika une vaima, vachitetemera zviendani zvavo.
Goliath made them a challenge. If your God is what you say he is,
kuriya dovatisera kaedu aramudzimu wano ane nari uzone nivo pfumbudzwawo zvakuru kuno avalinga vasidive zvine vatoita avo avudhi zvipireri zvosvaeredzwawo zvova zvisakoni shuma mapfuma avasakoni shuma vovona zvimwe zvitu zvova vasatu zvipfa narutii zvova zvichikweteya.
And with all reverence and godly respects and honor and dignity and love and Christian fellowship,
na rufuno na vuretsa na vukrese ndi amba hezwi.
I read the other day in an African paper where that our son of Kish, our challenger of evangelism, when a Mohammedan challenged him, Billy Graham said, if your God is God, let him heal the sick.
Ndovala nemuduva kaguranda la Africa. Une murwa washu wakisi, mukaedu washu wa vhangeri, musi Muhammad achimuninga Billy Graham ari aramudzimu wa amudzimu. Kari mubone achipodza varwadzi sazve amo rudoita. Une murwa wakisi nambiyote, vapumuna naone vatutsira shango, vokundiwa. Zviyashonisa mudzimu wacho nemudzimu. Rina zvibidzo zvacho zvavudhi, rina vaevhangeri vacho vavudhi, rina vaimbi vacho vanobhadherwa, rina zvigwada zvavuimbereri zvakwine, mapfuma mahuru arivo neshangoni, rina vanna vakwinesa, vamwe vana cherede nyingi, rina vandivo, rina theology vuimoni, riyakono zvifunza, riyakono zviamba, riyakono evhangera ngahone, naone radzenisa vatu, naone raita dzimiliyoni mwa mumwe namumwe dzavashandukwa ngoo muchividzoni. Vaimbi vacho vanobhadherwa, vuevhangeri hacho vamumburo, avudhi vutangana namuringo wararoo.
They know nothing of his healing power, of the baptism of the Holy Ghost.
Avadivi chitu ngazo, avadivi chitu ngamanda awe apozo, andovedzo yamiya mketwa, amanda neko nujamurunzi wa mutu, aneko ufanga puko, uno amo vaporora, avadivi chitu ngazo, avongo gudiswa kailo budo, unga Sauro na chigwada chawo choitwa unga mutu, pezi irindi ambe na batu, vamudzimu, navo imi vanhu, uri nezvidive uri mudzimu wongo nisiya nisina tanzi.
Not knowing to Saul. Saul knew nothing about it. But God had a little David back over behind the hill somewhere. That wasn't feeding sheep on ecclesiastical weeds.
Zvisadiviuka Saul. Saul ova sadivi chitu ngazvo. Pedzi mudzimu ova nadhafita mutuku murau nge chikwarani. We havasa kweta urengudzi kanzwe kachene dza huwerei. Ova chikodzisa kamadhi arotora una pfuro. Ova nandava naungudza kotsi yawe. Uno ara chimwe chitu chajena ngomu. Sina lichitoda ugava imwe yangudza kotsi yawe. Ova chidiva manda mudzimu auramurera iyo ungu. Mudzimu kadiva na Davida umwe pedi. Ani adiva uruzviamba mini uramurerwa imwe ungu ya mudzimu. Nga manda mdzimu, uka didiva zote maru gana na azu.
He had trusted, he didn't know nothing about Saul's armor, neither did he want any of it. He didn't want any of it.
Opera, ova sa divi chitu na spireri za Saulo, na uzito dango istoda, hongo toda denomination ya bonati, hongo toda spireri za kare su chivakai, ori ati divi chitu nga azu, pezi ilindie nga manda anenda adiva.
He had fed his father's sheep. He had took care of the pasture.
Okanzwa ungu dzakotsi awe, onondota pfuro. Ozine arushaka rone rwazviliwa. Naone dzachira naone dzaruwa.
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Muthu anga chiringa proto pedzi, pedzi ngaipfinwa na limwe livha muno muno mudzimu. Muthu doraro chira, muriso wakuma uadzikanzwa, Yesu Kristu ashanu kimurova namusina nalini, no ara sina la gaba mumwe, ngavurwadzi uya diva manda mudzimu. Ravere sanika dafita mutuku aimanepo ari, ula mutangani mukundi, ubva mabeboni awe, na ubva vhuswani hawe a huna tshine a ḓivha fhedzi pfumo na tshipireli o pfumbudzwa zwavhuḓi ndi ra theolodzhi uno a ni ḓivhi tshithu ngazwo ari izwo ni ngoho muṋe wanga a ti ḓivhi tshithu nga u pfumbudzwa hawe ha theolodzhi fhedzi hu na tshithu tshithihi tshine nda tshi ḓivha uri musi swina ḽi tshi ḓa u dzhia iṅwe nngu dza khotsi anga ndi ya nga maanḓa mudzimu ndi a i lamulela ndi a i vhuisa murahu hafhu kha mutakalo wavhuḓi yo tsireledzea ndi a i vhuisa murahu kha pfulo yo dalapalaho na maḓi a rotholaho uno mudzimu we a kumedza ndau zwanḓani zwanga nahone nda i vhulaya musi yo dzhia iṅwe ya yangwana nahone o ntendela nda vhulaya tshivhingwe ngauralo mudzimu wa ṱaḓulu u ḓo ṱuwa na nṋe u vhulaya mufilista a songo rubaho ri ṱoḓa vharangaphanḓa ha muya mukhethwa a thi ḓivhi maḓuvha anga a huna ano ralo maṅwe matsheloni ndo vha ndo eḓela kha mmbete wanga uno ndo vha ndo eḓela huno nda ḽora yosefa a tshi khou lwala uno nda mutakula uri ni murabelele uno musi ndi tshi vuwa ndo vha ndo sinyuwa nda ri zwo luga kha ṅwe yosefa u khou yo u lwala no nda lavhelesa hu tshi khou tshimbila phanḓa anga kha mutuku murunzi mutswu kha ṅwe wa muvhala wa buraweni uno zwi vhonala unga ho vha hu nṋe no nda u lavhelesa uno murahu hawe ho vha hu tshi khou tevhela muṅwe muthu mutshena uno ho vha hu ene nda lavhelesa kha mufumakadzi wanga u vhona arali o vha karuwa uno ni musumbedze u ya kona u vhona bono fhedzi o vha eḓela nda ri o mpfarele murena fhedzi hezwo zwo vha zwi vhutshilo hanga wo tea u to ntshimbidza kha zwoṱhe zwe nda ita tshifhinga tshoṱhe tshiṅwe tshithu tshi tshi tea ndo vha ndi tshi elekanya uri ndi iwe wo no khou tshi ita no nda limuwa uri ndi Sathane u khou lingedza u nthivha khazwo nda ri arali wa nga to nthanga phanḓa no musi ndi tshi lavhelesa nda vhona tshifhaṱuwo tsha u naka tshe nda vhuya nda tshi vhona kha muthu o vha ima phanḓa anga a tshi khou lavhelesa murahu a takula tshanḓa tshawe a fara tshanga uno ra thoma u tshimbila nga he ndila bono ḽa nthutshela matsheloni a sonda yo fhiraho ndo vha ndo ralo ndo vuwa u ṱavhanya izwo ho vha u mugivhela heḽi bono kha ndo vha ndi tshi dzulela u vhilela ndo vha ndi tshi dzulela u kanya nga u fa zwo nṋe sa izwo ndi na fuṱhanu ndi tshifhinga tshanga a tshi a thungo elekanya uri ndi ḓo lapfa no ndo ḓivhudzisa uri ndi ḓo vha ndi hani kha muvhili wa tshimuya muvhili wa tshimuya zwi ḓo ralo uri ndi ḓo vhona khonani dzanga dzavhuḓi nahone nda ri khuli ṱhukhu i tshi khou fhira uno nda ri khoyo mukomana Neville kana ha koni uri hurini mukomana Branham no musi Yesu a tshi vhuya zwenezwo ndi ḓo kona u vha muthu hafhu kanzhi ndo vha ndi tshi elekanya nga hezwo ndo vha ndi tshi khou ḽora ndi vhukovhela ndo vha ndi tshi khou fhira fhethu ha zwimela zwituku nahone mufumakadzi wanga o vha a na nṋe no ro vha ri tshi khou rea khovhe uno nda ima nahone nda vula gete uno lutombo lo vha lu naka nga maanḓa lo vha lu sa vhonali sa zwine lwa vha zwone muedzini hafha lo vha lu bluu na makole avhuḓi matshena uno nda ri kha mufumakadzi wanga nda ri ro vha ro fanela ri nnḓa hafha kale mufunwa a ri u itela vhana nga vhe ro ralo Billy nda ri hezwo ndi huno nda karuwa nda elekanya ndi khou ḽora nga maanḓa ndi a ḓivhusa uri ngani uno nda lavhelesa fhasi uno o vha eḓela tsini yanga uno nda vuwa kha musumelo wanga sa zwine vhunzhi ha vhoini vhathu no no zwi ita nda vhea ṱhoho yanga kha ṱhoho ya mbete nahone nda vhea zwanḓa zwa nga murahu hanga no ndo vha ndo eḓela henefho sa izwi huno nda ri zwo luga ndi a ḓivhusa uri zwi ḓo vha mini kha ḽiṅwe siya ndo no swika fuṱhanu uno a thi athu ita tshithu ara ndi tshi nga to ita tshiṅwe tshithu u itela u thusa murena ngauri ndi a zwi ḓivha uri a thi nga vhiwa u fa hafu ya tshifhinga tshanga yo fhela ya u nga u ralo kana u fhira hafu ara nda tshilela u kalasa vhathu vhanga zwo ḓi ralo hafu ya tshifhinga tshanga yo fhela uno nda lavhelesa u mona unondova ndedera inepo ndichikolugero vhuwa hovo uyera kairi yavusumbe nita chitoma ndari ndiyatenda ndidotsera chividzoni yano macheroni ara ipfilisabvi zvavudi ndidzotakairofa mukomana neville achirayera zoraro ndari nawokaruwa mufuna unoovedera zvavudi unohatitodzi nichipuronga izvi zonichandukisa ndingasive mukomana Branham afanira nazvo ndava ndizvo ene unondaraveresa unondapfa chimwe chinhu chichikodzurera uri ukadzitotoma isa panda nandwa ita kukonzerera uya panda ndadzinisa toyang'aura miniti ndaerekanya zvoruga ndikotoerekanya saizvi neadhiva muto angava nangerekanyo huno ndari ndotoerekanya hezo chari isa panda naundwa isa panda nauchimbira isa panda nauchimbira ndari kamwe ndozviamba huno ndamuma munomo wanga naone ndatimba munomo wanga changa changa unochatodhova apo chari itauisa panda ari uchidhiva pedzi zvine magumoni andira hanga ndova ndichikona upfa Graham Snelling kana mumwe mutu weaimba ruya rwimbo saizvi varwimba pano ana mai navenu note ndoturuchero hayani huno ndaraverera naone ndikotodza uvona yesu ndichakaira kupfadzira dzidhorogo dzavudzi dzakutadzo dzichirira dzidopenyisa ndira yanga naone dzidopedza nyopo dzote murena ntendere ndiravere seseri yahara dzeni la chipinga nono rupfa ruchiimbiwa pano chipidzoni nondapfa chimwe chinhu chichiri nau yatakaira kuvona seri yahara dzeni ndari zvidonitusanga manda nondaraveresa nechihadhu mufeme mutindova ndonosvika umwe petu hopeya mao ndaraveresa murau unondova ndichihenepo ndoedhera kambete uno ndari hezvi ndizviti zvisongodhowere yavo zvino ndingasitodeveni nichidhovora hezvi zvipanda chividzo changa kana ngu dzanga dzinoenda kodzifunza kana wovazoraro ndova ndingomwa uyu muviri kana ndiinda kana hova una chandukiso zvova zvisafani nabhona naliti lino ndonovuya ndava nalo ndova ndichikona uraveresa inepo naone ndava ndichikona uraveresa pano nomusi ndichisvika apo petu utuku atiyatuvona vatu vanji ngauraro vachidha vachigidhima vachiwerera o murati wavudi wavushu huno ndaraveresa huno vasatsi vatuku kamwe minwa yavo yavo fumi mbiri fumi maro yakafumi mbiri vova vachikokuvatedza naone vachikohuwerera murati washo wavudi habvera vanna vasva kaupenya havunna vuswa nomato avo ovachikopenya naone achivonera vunga naredzi vavusiku hasvisvi mano avo ochena savurungu unovova vachikohuwerera naone vachikomukokodza nahuwerera o murati washo wavudi uno ndaima naone ndaraveresa uno ndova ndimuswa ndaraveresa murau kamuviri wanga wakare weedhera inepo nazvanza zvanga kachitiko changa uno ndari izvi hatizvipfesesi nohapa vasatsi vaswa vatyokukuvatedza zvino ndi azvirimuwa uri hava ndivateteresi votangana nawo naone ndiamba hezvi zvavudi nanganyerero yamumwe vanna ndingasinkuvatedze vasadzi usina zvipfi zvamutu pedzi zvova zvisiwo hapo hovo usina murova kana machero vova vasaneti vova vasararo hatiyatuvona vasatsi vaunaka ngaurala vuchiro nengaote vova vana mavudzi marapfu aerawo namutana zvikete zvirapfutsa nemirenje yavo unovova vachikokuvatedza hovo usina kukuvatedza ufanira neakaradzi anga odzurawo apo angamukuvatedza vova vasakomamana naone ndova ndisakova mama hovha hu si na zwiṅwe zwithu zwine a ti one maipfi a tina maipfi a u amba u khunyelela a ḽi swikelelei zwavhuḓi na u fhirisa a ḽi koni u zwi swikelela na luthihi hovha hu zwiṅwe zwithu zwine a thi athu ni to tea u swika henefho uno nda lavhelesa kha heyi nḓila na iḽa nḓila uno hovha hu tshi khou ḓa nga zwigidi uno nda ri izwi a thi zwi pfhesesi nda ri zwo luga vha uno ha bvela hope uyo o vha mufumakadzi wanga o thoma a gidima nahone ngo vhuya a ri munna wanga o ri khaladzi anga wavhuḓi no musi a tshi nkuvhatedza ho vha hu na muṅwe musadzi o ima henefho we a nkuvhatedza uno ha hope a kuvhatedza hoyu musadzi muṅwe araro muṅwe uno nda elekanya o hezwi zwi tea u vha zwiṅwe zwithu zwo fhambanaho zwi nga si vhe hu na tshiṅwe tshithu nda elekanya o na ndi kha ḓi ya u tama humela murahu kha tshila tshitumbu tsha kale uno nda lavhelesa u mona nda elekanya ndi mini izwi uno nda lavhelesa zwavhuḓi uno nda ri a thi zwi pfhesesi izwi fhedzi hu nga vha hope o vha tshiralo vhunga o mueni a ṱhonifheaho o vha a songo fhambana fhedzi a tshi nga mueni a ṱhonifheaho noha nda pfha ipfhi na zwenezwo ḽi lamba na nṋe ḽi ḽa vha ḽi luferani ḽa ri hezwi zwo wa rera ho vha hu muya mukhethwa holu ndi lufuno lwo khunyelelaho uno a hu na tshine tsha ḓo dzhena hafha tshi si nalo ndo ḓivhudza u fhira zwe nda vhuya nda ralo vhutshiloni yanga uri zwi dzhia lufuno lwo khunyelelaho u dzhene henefho ho vha hu si na vivo ho vha hu si na u neta ho vha hu si na lufu vhulwadze vhu nga si vhuya ralo ngomu hafha u fa hu nga si vhuya hani alusa huno hone vho vha vha sa koni u lila ḽo vha ḽi tshi tou vha dakalo ḽithihi fhedzi o murathu wanga wavhuḓi no vha nyisa nṱha uno vha ndzudza nṱha fhethu hulapfhu ndelekanya a ti kolora ndi khou lavhelesa murahu kha wanga muvhili wanga wo eḓela fhasi hapha kha mbete uno vha ndzudza nṱha henefho uno nda ri o a thi tea u dzula nṱha hapa uno ha bvela vhasadzi na vhanna u bva thungo dzoṱhe kha u penya vhuswani havho vha tshi khou huwelela uno muṅwe musadzi o vha o ima henefho uno a huwelela o khaladzi yanga wavhuḓi o ro takala nga maanḓa u vhona pano nda ri izwi a thi zwi pfhesesi uno ḽia ipfhi ḽine ḽa khou amba nga nṱhanga ḽa ri u ya ḓivha zwo ṅwaliwa kha bivhili uri vhaprofita vho kuvhangana na vhathu vhavho uno nda ri e izwo ndi a zwi limuwa kha maṅwalo ḽa ri zwo luga hezwi ndi hone u tshi ḓo kuvhanganywa na vhathu vhavho nda ri zwenezwo vha ḓo vha vha vhukuma nahone ndi tshi kona u vhapfha o ee nda ri fhedzi hu na vha miḽioni a hu na vha ha Branham vhanzhi nga uralo huno ipfhi ḽa ri a si vha ha Branham ndi we vha vha rembulusa ndi vhone we vha vhaisa kha murena huno ḽa ri vhaṅwe vha avho vhasadzi apo vhane wa elekanya uri vho naka nga maanḓa vo vha vha tshi fhirisa miṅwe ya fuṱahe musi hu tshi vhaisa kha murena ngazwo vha tshi khou huwelela khaladzi yashu wavhuḓi uno vha huwelela vhoṱhe nga khathihi vha ri arali hu songo ya ndi musi ri si fhano nda lavhelesa u mona nda elekanya zwo luga a thi zwi pfhesesi nda ri o yesu gai ndi khou ṱoḓa u mu vhona nga maanḓa vha ri zwino u nṱhanyana nṱha kha heyo nḓila vha ri ḽiṅwe ḓuvha u ḓo ḓa kha iwe ni a vhona vha ri wo rumiwa u vha murangaphanḓa no mudzimu u ḓo vhuya no musi a tshiralo u ḓo u hatula tshitevhedza zwe wa vha funza tsha u ranga kana vha dzhena kana hayi ri ḓo dzhena u ya nga pfhunzo yau nda ri o ndo takala nga maanḓa na Paulo u ḓo tea u imisa sa izwi na Petro u ḓo tea u ima sa izwi ee nda ri zwenezwoa ndo rera ipfhi liṅwe na liṅwe ḽe vha rera a thongo vhuya nda bva khaḽo thungo nga thungo he vha lovhedza nga dzina ḽa Yesu Khristo ndo ralovho he vha funza ndovhedzo ya muya mukhethwa ndo ralovho tshini na tshini tshe vha funza ndo ralovho unoha vhathu vha huelela uno vha ri izori a zwiḓivha uno ri a zwiḓivha uri ri khou ṱuwa na iwe ḽiṅwe ḓuvha murahu kha ḽifhasi vha ri Yesu u ḓo vhuya nahone u ḓo hatulwa hu tshi tevhedzwa ipfi ḽe wa ri funza.
If you are accepted at that time, which you will be,
uno arali nga tsho tshifhinga wa tanganedzwa zwine u ḓo ralo uno vhari zwenezwo u ḓo ri ṋetshedza khaye sa zwipuga zwawe zwa vhushumeli hawo vhari u ḓo ri endedza khaye uno roṱhe ri ḓo humela kha ḽifhasi u tshila tshoṱhe. Nda ri ndi khou tea u humela murahu zwino. Ee, fhedzisa phanḓa u tshi konḓelela. Nda lavhelesa, ndovha ndi tshi kona u vhona vhathu na kule hune nda kona u vhona vha tshi kha ḓiḓa vha tshi khou ṱoḓa u kuvhatedza vha tshi khou huwelela murathu washu wavhuḓi. Zwenezwo ipfi ḽa ri vhoṱhe wa vhuya wa vha funa na vhoṱhe vhane vha vhuya vha u funa Mudzimu o ṋea fhano.
Here come my horse and ladies.
Nda lavhelesa, uno ha bvela mbuya yanga ya kale, ya ḓa i tshi tshimbila, ha bvelela bere yanga, uno ya kokodzesa ṱhoho yayo kha ha ḓa ḽanga, nahone ya fema. Lori, vhoṱhe vha vhuya vha vha funa, na vhoṱhe vhane vha u funa, Mudzimu o vha ṋetshedza tshanḓani tshau nga vhushumeli hau. Uno nda ḓi pfa ndi tshi khou pfuluwa afho fhethu havhuḓi. Uno nda lavhelesa u muona nda ri, na wo karuwa mufunwa, o vha tshi kha ḓi wede. Uno nda elekanya, o Mudzimu, o nthuse, o Mudzimu, u songo vhuya wa ntendela na tshitumunudza ipfi na luthihi. Ndendele ndi dzule kokotolo kha iḽo ipfi, nahone ndi ḽi rere. A thina ndavha na zwine zwa ḓa kana zwine zwa ṱuwa, zwine muṅwe muthu a ita, uri hu na vho Saulo vhangana, vharwa vhakisi vho takwaho, uri hu na hezwi zwingana izwo kana zwiṅwe. Tendele murena, ndi konḓelelo ya phanḓa hafho fhethu.
All fear of death.
Nyopo dzoṱhe dza lufu, ndi amba hezwi na Bibili yanga phanḓanga, ano matsheloni, ndi na mutukana mutuku hapo wa miṅwaha mina, ane a tea u aluswa, ndi na musidzana wa miṅwaha ya ṱahe, na wa thangana murole, vhane ndi livhuwa ngavho hezwo, zwo shandukisa nḓila ya murena, Mudzimu tendele ndi tshile uri ndi vha aluse kha ngeletshedzo ya Mudzimu. Uno nṱha izwo, shango lothe li vhonala li tshi nga ḽi khou huwelela kha nṋe, vhasadzi na vhanna vha miṅwaha ya fuṱahe, na vhoṱhe vho fhambanaho, arali u songo ya ndi musi ri siho fhano. Uno Mudzimu tendele ndi se phanḓa na nndwa, fhedzi arali zwa swika kha u fa, a thongo ṱungufhala, zwi ḓo vha dakalo, zwi ḓo vha zwo teaho u dzhena u bva kha uyu u sinaho, nahone u shonisaho. Ara ndi tshi nga ita nthangei mayela dza biḽioni dza ḓana u gonya dza buloko huno ulo lufuno lo khunyelaho ḽiga ḽiṅwe na ḽiṅwe kha ye ndila iya sekena u swika ri tshi swika fhasi hune ra vha hone zwino hu ḓo tou vha murunzi wa usina itsho tshithu tshiṱuku tshine ra kona u tshi thetshelesa na u tshi pfa uri hu na tshiṅwe tshithu huṅwe fhethu a ri ḓivhi uri ndi tshithuḓe. O khonani dzanga dzavhuḓi, vhafunwa vhanga vha mafhungo maḓipa, vhanna vhe nda bebela kha Mudzimu, nthetsheleseni vhenu vhafunzi. Vho inwi, ndi tama arali ho vha hu na iṅwe nḓila ine ndi nga ni ṱalutshedzela zwone, a hu na maipfi a thi koni wa wana, ha wanali fhethu, fhedzi ha seli ha uyu mufemo o fhedza. Ndi tshiṅwe tshithu tsha vhugala vhuhulu tshine nono a hu na nḓila ya u zwi ṱalutshedza, a hu na nḓila, ndo vha ndi sa koni u zwi ita. Fhedzi tshine na tshini tshine na ita, khonani, vhetshelani kule zwiṅwe zwithu zwoṱhe, u swika ni tshi wana lufuno lwo khunyelaho. Swikani fhethu hune na kona u funa muthu muṅwe na muṅwe, zwina ḽiṅwe na ḽiṅwe, zwiṅwe zwithu zwoṱhe. Uwo dala uti apo kha nṋe, ho nyita muthu o fhambanaho, ndi nga si tsha dovha na luthihi, na luthihi nda vha mukoma na Brene mafanaho. Kana mbande dzi khou dzinginyinea, kana penyo dzi khou penya, kana ṱhori yo livhisa tshigidi kha nṋe, ndi nga si tsha vha tshini kana tshini, a zwina ndavha, ndi khou ya u isa phanḓa na nndwa, nga tshilidzi tsha Mudzimu. ngauri ndorera mapungo madipa kha chivumbiwa chimwe na chimwe na muthu muṅwe na muṅwe we nda kona u ralo ndi tshi vha kombetshedzela kha iḽo shango ḽa vhuḓi nge nṱha. Zwi nga vhona zwi konḓa, zwi nga dzhia nungo nnzhi, a thi ḓivhi uri u swika lini, a ri ḓivhi, ri tshi amba lwa ṋama yone u bva kha mulingo wa ḽiṅwe ḓuvha ori u na miṅwaha ya 25 ya vhukondi, vhutshilo ha vhuḓi, wo oma. Izwo zwo nthusa fhedzi, oh, zwo vha zwi si hezwo, a si hezwo, ndi tshiṅwe tshithu ngomu hafha. Hezwi zwino sina zwi tea u ambara sa sini, hezwi zwifaho zwi tea u ambara safi. Varovakisi vha nga vuwa, ndi zwi zwoṱhe zwivhuya zwine vha ita. A thina zwivhi zwine nda amba ndi tshi lwa nazwo, u ṋea zwishayi na lufuno. No elwani, ngani Samuele o vhudza Saulo, na iwe ḓo profita. No vhunzhi ha avho vhanna ndi vhahulu, vhareri vha mannḓa, vha ya kona u rera ipfi sa vharuṅwa. Fhedzi naho zwo ralo, a si lufuno lwa Mudzimu. Mudzimu o vha o tea u vha khosi yavho. Murathu, khaladzi, tendelani muye muketo u ni range phanḓa. Kha ri kondamise ṱhoho dzashu lwa tshikhalanyana.
I'm so homesick and blue. I want to see Jesus. I would like to hear.
Ndo ṱulutshelwa hayani na u lavhelela. Nahone ndi kho ṱoḓa u vhona Yesu. Ndi takalela u pfa idzo dziloko dzavhuḓi dzi tshilila. Dzi ḓo penyisa nḓila yanga nahone dza fhedza nyofho dzoṱhe. Murena, ri tendele ri lavhelese seli ya garadeni ḽa tshifhinga.
Lord, let me look up past the curtain of sorrows and fear. Let me view that sunny bright climb.
Murena, ri tendele ri lavhelese seli ya garadeni ḽa matungu na nyofho. Tendele ndi vhone uyo mutsho penyelelaho wa ḓuvha. Zwi ḓo khwaṱhisa lutendo lwashu nahone zwa fhedza nyofho dzoṱhe. Murena, vhatendele vha lavhelese seli ya garadeni ḽa tshifhinga.
I am sure, Lord, if this little church this morning could just look past the curtain, not an affliction among them, there never could be.
Ndina vhutanzi murena, arali tshitshivhidzo tshituku ano matsheloni tsha nga to lavhelesa seli ya garadeni hu si na matupo vhukati havho, hu nga si vhuye ha vha na zwo raloho. Hu si na vhulwadze, hu si na tshithu fhedzi kunyelela. Uno zwi to vha mufemo muthihi vhukati ha fhano na ngei, u bva kha u aluwa u ya kha vhuswa, u bva kha tshifhinga u ya kha lini na lini, u bva kha maneto a matshelo na maṱungu a mulovha, u swika kha tshifhinga tsha zwino tsha lini na lini, ngei khunyelelani. Ndi a rabela Mudzimu uri u fhatusedze muthu muṅwe na muṅwe hafha, arali hu na avho fhano murena vha sa u ḓivhi kha nḓila ya lufuno. No ngoho khotsi, a huna tshithu tsha nga dzhena afho fhethu ketwa tshi si na ulo lushaka lwa lufuno. Magabelo maswa u begwa hafho, muya muketwa. Mudzimu ndi lufuno, nahone ri a zwi ḓivha uri zwo ndi ngoho. Hu si na ndavha na ora sudzuluwa dzi thavha nga lutendo lwashu, ara ra ita zwithu zwihulu naho zwo ralo hu si na izo ngei, ri nga si vhuye ra gonya iḽa ḽeri khulwane ngei. Fhedzi ri na izo, i ḓo ri takusela seli ha zwithu zwa ḽifhasi. Ndi a rabela khotsi uri u fhatisedze havha vhathu. Nongave izo muthu muṅwe na muṅwe o mpfhaho ana matsheloni ambe ingoho uri iwe u vhe ṱhanzi yanga murena, unga Samuele wa kale. Na ndo no vhuya nda amba tshiṅwe tshithu dzinani ḽau, fhedzi tshi re ngoho vha to vha vhahaṱuli. Uno ndi a vha vhudza zwino murena uri wo nyisa kha ḽo shango, no iwe ya zwi ḓivha uri ndi
ngoho.
Uno zwino khotsi, arali hu na vhaṅwe vha sa u ḓivhi, ngavhe iyi i tshi vha awara ine vha ri murena, vhea ngomu hanga lufuno uri lu vhe lufuno lwau. Zwitendele khotsi.
And now you with your heads bowed, would you raise your hands and say, pray for me, Brother Branham. God will within me.
Na zvino veinu todzano zokwetamisiwa. Nani doraro emisa zvanda zvanda nari. Tabhele mukomana Branham. Rufuno ramudzimu ngomu wanga.
Now, while you're right where you are, just real sweetly, why don't you just say to Father, God, within my heart, today I renounce all things
in the world. I renounce everything. I serve you all my life. Na ushumera iwe kuchiranga wote. Uno ndidoraro valino duwa uya panda. Utevera iwe. Kalungwaro lungwa na lungwa la bibili yao.
If you have not been baptized in the Christian baptism, I will, Lord. If I have not yet received the Holy Ghost,
ara nisatudo vezo kandovezo chikreste. Ndidoraro mreni. Ara nisatutanganeza mie mketwa. Ndido diva musi ndichutanganeza. Udoninea purpero na rufuno nene na toda.
Oh, you might have done different ad sensations.
Oh, ningaba neta sopamba nao. Nova na zifi. Kangwe ningaba no huwela kano wa magazindini. Sinezo luga. Benzi ara ulo rufuno luketo adusi wa hapo. Ntendeni zino. Nirimrena. Vea nguo mbibini yanga. Na muye ni wanga. Ushikelela muye wao. Urindikono ufuna, na utonipa, na ubana ule ufuna luketo mbirini yanga. Na musi, izo zido njisa kailo shango, musi mufe muopeza, uchintuchera, musi chirabele, nirabele inu mungu, jina. Ngandile yao, nirabele, umbele ni mzimule netele izo.
I love you.
Ndi anifuna, ndi anifuna. Weni wani na babu diva tochena. No zulo hapa. No shumonga manda. Na kanzo haba na batu. Weni nitungupa zao. Vome bakare. No kondera omitozi. Matoni avu. Ilini nini kulpezi sezi. Karazi mufunwa. Ashongo rarongi iserika limwe siya la mufemu.
I believe it is absolutely in the room.
Ndi atenda urindiene paruperani. Utova petu, unerachida honi. Uundu usina, unerachida kaosino. Pezi, funa kani nemrena. Rufuno lwa ulu raro. Rabirani musirichi rabira rote.
Reverently, Lord, upon the basis of thy word and thy Holy Spirit,
Gabu ziki mrena, kamutewa ifilao, namu ya mketo wao. Rota karanga manda udivori mabibu ashwa vagai. Rota karanga uriroraro ubegwa. Uzi ngarufuno la mutu. Kana ngarufuno la namu. Kazi ngarufuno la mzimu.
And we pray today, Father, that these who are now asking for pardoning grace, that your Spirit will...
Unori ya rabera na musi koti, uri haba vane zino wako umbera chirizicha kagwe, uri muya wawo ite ula mshumo mrena, awuna ndira ine nga zita, nitoba mutu, mungwe mungwa wakisi, pezirikoto da iwe muya mketwa.
God, let me be a Samuel, one who tells the truth.
Mzimu tendere ndive Samuel, uyo ane ambangoya ifi. Unaweli simbezisa usikazimu. Naone ndi atenda urudo isapanda. Tenda pezi na zulendi wangoka iwe. Ngawe vato zina wachitangane za uchira usapeli. Pezi. Kozi ngawe ili duwa li satu wikavo. Nga ora ine vashika kautuchira dino shango. Ngawe izi. Tenda ambakavo. Suzi fure zea kakuma.
And as we set your model today. Looking at her watch. Thinking of our dinner.
Our work tomorrow. Richira vera saka wachiashu. Richikwele kanyanga chero chashu. Ya mushumo wa machero. Ya ndaba na chamburo. Zapchiro. Ashungabi hone zenezo. Zote zutopera. Udobo usi na urondota. Naone dakaro litila uyanga usapeni. Vane ulorushaka rapchiro. Koti mwena mungwe. Unongabe. Ndi ahumbera izi. Koti. Urumutu mwana mwe ane abafano ano macheroni. We amfandichi amba libono. Gaba ndichi tangani na mwe na mwe wabo. Kali mwe siya. Na uchi ngaba unabangwe vanapa vane vasadotendela na mne. Na vasadzi na bobo. Pezikoti usongotendela izo. Zichi mandira ni ashu. ngave richitangana navo ngei unova gidima navovo naone ragavana richihwerera murati washu wavudi zviriche zvive ngandira yezvasumbedzwa ngayo apo murayiro kamumwe namumwe vose vane ndavafuna navose vamupfunawo ndirarabhira uri zvive ngaine ndira murayiro unondi avafuna vose vatendere vabverere kuti ndivanetshedza vuchiro vusaperi zvinhu ngave vachiita chipidza chavo chauvutanganedza ngauri ndizvikumbira nazina rayesu amen.
Ndova nechikara chituku chaurabera varwadze.
Ndiyavona uri namutuku musidzana naroro hapa namufumakadzi kachiduru.
Now to my most precious brethren, sisters, please do not misunderstand me.
Zvino kamurati wanga wavudi ngamanda dzikaradzi ndi ahumbera risingomupfisa zvimwevo atidhivi urwoitia mini. Atidhivi urwoitia mini. Fedzi mudzimu musi ndichifa mutendere ndiumene murahwe nepo. Ita mutendere ndiye apo petu. Ndihone hunenda kotodza uva hone kana hove ugai.
I'm not trying to be a Paul that was caught up in the third heavens. I'm not saying
atikuringedza unga Paulo we agaviwa kamatadhuru aburaro. Atikuamba izo. Ndi atenda uri ova achitoringedza undituweza. Achikuringedza umpa chiri chituku chaunkokodzera panda. Kavushumeri hanga vuswa hune akoudha.
Would it seem irreverent if I read something here just a minute? Would it be all right?
Na zvidonga zobva ndandira arandavada zvimwe su apa lwa miniti. Na zvidova zoruga. Mamwe amagazini ane akoranga panda karushaka. Billy Graham.
Dokodera Billy Graham orambiwa ka Islam. Kasiatari la nda la zvipinga zva Africans. La mufumitano la ruhui. Gide data efurati. Mwari wati kiliwe ava amu Muslim. Muhammad. Uwele kanya uri madembe ati otevera uri rwa mapungu madipa Kristo. Asa shandu kimurova na musine narini. Rea topora ndi hezi. Kristo opulupedzisa vateveri vawe musi achiri uyo ane atenda kanne zvimwe nenda ita udoraroitavo na mihuru kai udoita. Nachibidzo chiri vechiita mishumo hezo zvone zvibveredzo zvakristu kabiviri chingararo namusi nachimwe kachibidzo chingapambanyisa uita hafu yamadhembe voitwawo ngakristu. Nisa cha amba mishumo miurwane. Ningararo inusa mutu ene mune, musonda, muambiri wa kreste, uvusa bafu, babuya murao kabuchiru wa nama, ningachimbira, kabarwadze, ningapoza barwadze, na uito ni mabufu wabone.
Is not this according to the above mentioned?
Aziezi uya ngaposo, yo ambi wao apunta. Yo veredzwao ngava mede kana veredzwa kana uringiwa Kristo vateveri sazvine mamwe vaamba kana kakutendere kwanu zvinji kati kiliya Muslim una mambiwa onotaera achitotevekana vahanedza hoyu muMuslim vedzi onova akuamba zvone vedzi kezvi zvevaamba pindu rakwine ya uvala bhibhiri na kudiva Koran. Korani utambulera uriyone, nga otambulera nga uvambedza.
The claim of Mohammedism is outstanding and outpacing Christianity.
Zvine vamaimede amba, zvone, zvisi zvihuru naone hupira ukreste, ndi kukumburero irekagara, kumburero ndi akoro uhumburera.
The writer nevertheless has touched a vital part regarding miracles.
Mungwari nao okwama zvandeme marugana na madhembe undi achividzo vedzi ridova hapu ratimatima mungoo hamungwari henepa ngauri ndinyi ane angasumba zvikagara naone arandura madhembe mufunzi William Branham panda vomuslimu ngeAfrica Tshipembe musi vazvigidi zvafumi votanganedza Kristu samuchidzi.
under the ministry of William Branham.
Fasi ya vhushumeli ha William Branham ngei Durban, Afrika Tshipembe, na humwevo u mona na shango, kana kati L. Opson ngei vhubvaḓuvha Afrika. Zwo tou ralo ri imela Billy Graham lo fhelelaho, ri amba fhethu ha mbudziso a si zwa u haya maitele a mbudziso ha vhuyedzi tshithu.
Idzi
vhukati yazwo zwoṱhe vho mmbidza vha ri ri na vhusweleli, a ri ḓivhi zwe ra vha ri tshi khou ita. Vho tea u ṱanziela kha magurannda avho uri Mudzimu o zwi ita. Zwo ḓi ralo, Mudzimu kha ḓi tou vha Mudzimu ṋamusi sa zwe a vhuya a vha zwone. Ni nga vha ni sa elekanyi uri a vha zwi tendi, a vha zwi vhoni, a zwo ngo dzumbiwa, a zwi teli khuḓani. No madana zwigidi ya vhathu vho dzula henefho vho zwi vhona. Musi vha tshi vhona tshiḽa tshihole, mutukana a ṱhonifheaho a tshi ḓa henefho, ni yo mukhetho wo mu vhudza nga vhutshilo hawe na zwiṅwe na zwe zwa itea ngomu henefho. Ndo nda vhona vho Maslimu vha zwigidi zwa fumi vha tshi endela fhasi vha shivhama, vha ṱanganedza Yesu Kristu sa mutshidzi wavho.
T.L. Osborne and so forth that still feed sheep food.
Rika divana T.L. Opson na vangwe vane vadokanzwa zwiliwa zwa unu. Ni akoro mkuma na Opson hatu tsela pasi kama Muslim. Vari vana manda. Pizi vaka divana Mudzimu ane akono purusa ungu kandao. Uya kono purusa yungu kachibingwi. Zonyi ita ulife. Ndi wa vhududi wa uri vha ḓo tea u zwi ṅwala nahone vha zwi livhuwa. Hai, vha elekanya uri a vha ralo, vha ṱutshela kule nahone vha zwi furalela, nahone vha ri a ayo maḓuvha o fhira. Muslim ori vho ralo, Bibiḽi yoṱhe yo fhira. Ara zwo ralo, ni khou kaka noṱhe, ni khou losha muthu. Muthu o faho nahone dzina ḽawe ndi Yesu, uno ofa miṅwaha minzhi yo fhiraho, nahone a huna zwithu zwo ralosa uri o vuwa. Fhedzi a vho ngo kona u amba izwo kha muṱangano wa Durban. O vha o ima henefho a tshi khou ita zwithu zwi fanaho zwe a ita sa zwa vhutanzi khavho. Zwino na dzidenomination zwi tea u vhuya murahu. Muthu muthihi o ṅwalaho nahone a mbudza uri ndi tea u humisa pfunzo yanga ya Bibiḽi, ho vha ene o ṅwalaho izwo kha gurannda ḽavho. Mudzimu u ḓo vha ita uri vha murende na uso ralo. Zwenezwo hu si na ndavha, ndi zwone, u ḓo vha ita uri vha murende na uso ralo.
Ri
na muṱuku musidzana a lwalaho o dzula hafha, uyo ni ṅwana wanu, thadzo yawe ni mini khaladzi? U zwimba ha maluvhi, o ee, miṅwaha miṋa nga ṱhangule, o ndi ngei Marengo kana huṅwe fhethu fhasi henefho. Phailo, ni uyu uḽa musidzana zwenezwa?
That's God, you know.
Hu tou vha na tshithu tshithihi mme tshine tshi nga tshidza hoyu musidzana, hetsho ni Mudzimu a ḓivhaho. Ndo takala nga maanḓa nga izo. Na wotsa fhasi uya u mu rabelela mukoma na Neville, vhunga mukoma na Neville o tsela fhasi nahone a mu rabelela. O no vha khwine, ni kha ḓivha na vhalisa vhane vha ḓivha zwiḽiwa zwa nngu. Thaidzo yau ndi mini khaladzi ya funeyaho wo dzula kha tshidulo hafho zwau? Fuko.
Well, if I just asked you something, maybe right here.
Zoruga, ara ni tshi nga to vhudzisa zwimwe zwithu. Khanwe zwino henefha ndi vhangana ngomu afha. Vha fhodzwaho khayo ni Fuko. Imisani zwanḓa zwanu. Lavhelesani hafha, khaladzi. Mudzimu ni mufhodzi, izwo ri a zwi ḓivha. Ara na ni vhudza uri ndi nga kona u tsela fhasi hafho, nahone nda bvisa uwo zwimba kha uyo musidzana, nahone nda mufhodza, ndi ḓo vha ndi tshi khou ni vhudza zwo khakheaho, kana ndi nga si kone u bvisa Pfuko kha uyo musadzi. Fhedzi ndi a ḓivha tshithu tshithihi, ho vha hu na tshivhindi, Pfuko, tshivo, vhupofu, na lufu, zwo hwala dziṅwe dza nngu dza Mudzimu ḽiṅwe ḓuvha, ṋamusi ndi tshiya nga maanḓa Mudzimu. Nda zwi vhulaya nahone nda vhuisa iyo nngu murahu. Ndi zwone. Huno ri a ṋamusi ri si na tshiṅwe tshithu tshihulu, tshikene na tshikene. Ndi ya nga gato ḽituku ḽa thabelo. U ḓo mu vhuisa murahu. Ni a tenda izwo, a ni ralo khaladzi. Ni a tenda na inwivo, a ni ralo khaladzi. Ni vhangana vha vhoini vhane na tenda nga mbilu yanu yoṱhe zwino. Zwino kotamisani ṱhoho dzanu musi ndi tshi ya u rabela.
Kutsi afuneyao musadzi wa unaka mutuku oedera hapa ane angasia kona uchimbira na uti kana umona mona ndani ya msi wa mutusa shinalo mugaba ukule na utuso nga dokote na lipio na lipio shinalo mposa kule chikarani usika une dokote na lakunde loita chitu pizu hao kule na usike ilu wanga iwe mreni uene puhune ungabea chanda cha ukae kamutewa ifila mzimu nibea zonda zwanga kawe misazi mtuku na wanenda hatu rao zimba ama lulu nga zina leso kriso ni muwisa murao kamusazi opera uhapu udo chila wetela bukana mzimu ngabe achipora ajene achiva kachino chibizo mungabangwa bodao zifanao na izi ni anitendo kamzimu kazilaro nga Yesu Kristo munga ulonga na mabuzi awe na zikala zituku zinotevela unu udova akashango ngei ndisi ivone varua wezi vaswa wezi vafunwa vahobo zirapa vakulida na one vamufuna sinali hululo mgabao na one la mposa usasikerele nga dokotela ndao iyo pisa wawo ya fuko
I come to bring her back. I slay the lion.
Muzimu ni Ada, ni chimutevera, ni da umuwisa mrao, ni burayenda uya fuko, ngazina la Kristo, asatu kundwa, anekaye ni muambiri wabo, ngabe chimutuchera, naone ngabe chipora, naone achire mingwamiji, bezi witela tonipo na mgara mzimu, nga Yesu Kristo mrena, washu.
Kutsu
wataduru, usi kazupireli zuhuru, usi mafundo openyiswa au, luambo na maifi ava mwambi. Bezi, na lodowele au, gatu litukula ruteno, nitevela uyumuya na hoyu muwi, unesi na lafuko, logava la muisa, unodokotila la mkundela usika. Bezi, ya mtevela anu machero ni mre, nichimuwisa mrao kafuro ya daraparao na madiaroto rao. Nga zina la Yesu mkundi, aneka endimu imereli wawe, nga urutendo urusidwa kore kore, ndi atendo rudu wiso mrao, nga ya manda heta bile raita kazuraro. Ya tenda unachumina ndovezo na ione nani dorarwe misato zanura chikaranyana mfunzi ukadito uva umbuza hawa vatu wako raro nga manda urwara nga manda vadopora utovani songora suruga furpeso za mzimu azikundu eri riabatevera wana chumelo ya ndovezo unabangwa vatu wane vatio tuwa rikoyo wana chumelo hapo madekwana na musi na uhone ane hanga konu uda madekwana na musi ane ato dorichimu neche za tabelo zino wane abanga konu bapano matekwana na musi nani doraro uda hapa zino wene wane ni aninga konu uda matekwana na musi nido wana chipinga chingi nido ita mduba wa tabelo matekwana na musi haba vatu vatio ndovezo
you got a little boy
Nina mtuka na mtuku wapo Zoruga. Ei mratu di alibuwa ngamanda. Na Zoruga aranda sivara. Hono pela sipinga nyana kana sinu. Di alibuwa mne wanga.
Now, if you just give us just a minute or two
longer. Ara nina ngatori. Pa minuti kana mibili. Sene Zorudovana na chumero itera itera ndobezo. Di asdiva nitoko ibona.
And those who are wishing baptism,
uno abo bane bakotekerera ndobedzo ano macheroni Zoruga imi bafumakadzi batuwe nga hapa uri va ambare dzimwe nguvo dzavo no vana vayanga hetungo no musi ndi chikorabera vathu vatodawo zvine zvine ngava ne chikorugero itira chimuna ndobedzo uno abo bane zvino madekwana namusi ndo edzisa uvana na mudhuba mutuku wa tabela madekwana namusi chipinga chote musi vachitojena ngomu norikuuya utoma kabugeya vefesi ya utoma madekwana namusi norototakara ngamanda uvana voini ara nisina chividzo chauya kacho bedzi ara na mufunzi wanu na chividzo zvine zvoni nijene ka chividzo chanu chavudzi hune na tikedza hone ara voini vane na kotiya utuwa na hone vane na kuuya utuwa nga chine chipinga mudzimu vane patutsedze nive na zvine hapo musi nichikona ridotakarira uvana voini nani kotiya urabirirwa na inwivo muratu taidzo yau ndi mini mutsiko wa maropa zvino vavo inwi vamwe musi nichikoda musato dzanu na miniti rikotoda urabeya kotsi ndi aulivuwa namusi ngagato lituku la mulisa tabire ye yaita uri ndau iwe nga magona ayo naone ngwana tuku yova yo rwiwidzwawo ngayo uno yahumisira murau kha mme na baba wayo ndi rabhera muratu washu ndikumbera uri umuvuyise murau otsireredzeya na evo murena ngave mutsiko wa malopa na dzikakati dza muviri wawe dzichipera ndi amutevera murena ndi amuvuyisa murau nga dzina la yesu kristu kha zviraro amen mudzimani pakutsedze muratu
One more thing I'd like to say.
Uchitsera pasi ndi abona wofara mutuku mutukana wa bofu chimwe chiti chinenda tamo amba ndova ndina kukurwela ngamanda ndova ndi chikotanzo unondelekani atitodi ni chipfukwa nga yezi ara ni chidoraro ndoelekani mudzimu ndinganeya mini ara ndi chingapfa mumwe muthu achimanda mufumakadzi wanga angari Billy auna matanga wakare upano ubona.
You're coming a little bald-headed fellow with the
Havela mutuku mutanga wa panda ana ndevu chena dzonembera na chipato chawe udoraro jena ngomu ari iwo mukoma na Branham idori e muno wanga ndine sina langa ndi Simon
but his hand over on me look at
abe chanda chawe kan ne na one andavelesa lo minute ari umuteni mukoma na Branham eh zvidova zvoruga Simon Petro wa bibili ndingalivuwa hani izvo angasiti eudzuresa utoveya chanda chawe kanne fedzi zvidova zvoruga nezvenezvo zvinododza kanne ngatusi ya mudzimu nanga chiridzi chamudzimu huna vathu vazvigidhi zvinafumi vonotenda svizvitii ara nichingaya kavo unondaerekanya murena tendere ndisvike kamumwe namumwe ane ndakona zvenezvoha itani unitendere ndisoko ndaerekanya arali Simoni kana Paulo zvawe vamwe vaavo vasokujena naone vari iwe mukoma na Branham vaveya zvanda zvavo kanne naone varavelesa kanne no vari zoruga mukoma na Branham vabva ndingapora ndidoruga zotoraro ndiri mutukana uchitiwedze hanga ungatakuwana zvenezvo ndingari ndikoya upora muno wanga munhu huna vathu vonotenda izvo zvitu zvitina musi nondi zvenezvo zvinoenda kodhera uita zvone kuveya zvanda zvakaka inwi ndaumbera mudzimu ndikotodotuwa nahoyu mutukana mutuku ukaradzi rwa miniti nimutuku mutukana wa bofu ndi ubva lini abofu ubva achipebiwa urini mutukana mutuku o woruganga manda mutukana mutuku o mudzimu wachiridzi une madhokotera kunde rosvikerera kambebo yahoyu mutukana mutuku obegwa bofu naone hakonoubona uyu waunaka mtukana funa ya mtuku unosina panda musi mtanga mtuku achiba na chikara cha uchiro amukokodzera kule huna dokotela la bairo usika gaoraro ndiko mutebe ano macheroni mureni ililo nyadzi yao gato litukula tabeo mtendele ni muvise mrao muzimu nditangane na swina diaboro nga zina leso kristo naone ndibira uyu mtukana utena mzimu.
I
meet the enemy, the devil, in the name of Jesus Christ, and I claim this boy for God, and I claim his sight for God, giving him back that what? Zvinokara dziafunawo zvino usongotimatima nasitukutuku kwedzihoyi mutukana mutuku ukoyopora ndikotoda nechimuwisa murao pano chibidzoni munosimbedze vati uri uya kona ubona ndimuneya ubona hawe nga dzina la Yesu Kristo.
Amen.
Lord Jesus, tonight, this little one that we have offered so much prayer for.
Brother Yesu, ubea, uyu mutuku weramunetshedza tabero nga manda. Pedzi ano macheroni ndiuya hafu nga dzina la Yesu Kristo ndichihwala ili gato lituku lewaneya. Unowontusa nga Yesu murena nga manda awu udzhiya lone mulomoni wa pfuko mulomoni wa lufu lone lune ndavhusa vafu murahu ha musi vo divhadzwa uri vofa nahone vo edzela voma nahone va chirotola nditevela heli lisina nga dzina la Yesu Kristo ngauri muvuyise murahu kha mutakalo wavhuḓi murena zwitendele nga uralo kha zwi itiwe u itela vugala mudzimu. Unonikotea urabhelelwa umutendi murena ne amuvuyisa kha usvikelelwa haeli gato lituku nga dzina la Yesu Kristo ngave zvichimutuchela naone zvisisa dhova vuye murahu. Zoruga ilo gato litilituku, lela ya la jemu koma na hali, unu uitera mwana nyana wao, na iwe mune. Unu kosi wataduru, nisala mrao suina, nichishumisa ili gato, le wanea, ngauri wori, ara ili wanga itabatu urivatende. Na wone wavari mungoo musi uchirabele, ilo tomboli tukuli dosika la vura, ngabe lichituwa zino mreni, musi nichili rumena kakumbero yawe, nga dzina la Yesu Kristo, ngabe siraro, amen. Soruga karadzi, zinoriko, tsinga, zihune madokotera kundero swika. Vanga nineya chimwe chito cha unidzikisa, pedzi chido ninanisa, nga murahu ezo, zvinoraveresani, riko zvisara murahu ano macheroni, riko yanda, raniwisa murahu.
Lord Jesus.
Little stones, F-A-I-T-H.
Yes.
And those slingshot of prayer.
Murena Yesu. Matombo matuku matanu, F-A-I-T-H, na gato la tabero. Unundikuwisa mrao karazi anga uvaka ufarele na mashuru shuru. Ngeiseli, ndikumuwisa mrao kamunalo na kufuro darapalao na madharoto lao. Nite Yesu nga zina la Yesu Kristo. Amen.
Thank you, Jesus. Believe it. Thank you, Jesus.
Mzimukotsi wemisizana mutuku rotakananga manda ngauri hangova uonyana hamisipa pedzinganda uri ndi zvitu the zvikadiva hune wakona usvikelera murenda nondiida na heli gato lituku la rutendo na heli tombo. Nondiposa ili tombo nga nungo dzote dzine ndingaliposa ngadzo nga dzina la Yesu Kristo. Ngave lichigwa ruswayo, ngave karadzi ashwa chipora, ndi azvita nga dzina la Yesu Kristo. Saba memtuku na chipegwa chavo chituku. Mutuku aneva toda utangana na inge iseri nga lingwa na siya. Ilo shango la bugara. Linenda kuvua mbangalo. Uno ba mme. Abanga chireri u alusa u mutuku. Na eno u mutuku. Hanga chiri chipinga chirapfu asina thuso yao. Pezi ndiko udanga gato. Na nungo dzote na upika. Undiko nukunda swina. Unanga zina la Yesu Kristo. Nilivisa izhikae. Vadopora uitera ugara mzimu. Na zina la Yesu. Amen. Oh, izo ndi zvavhudi nga maanḓa. Ndotakara zoruga uvo vhushumeri. Zvenezvo hova vhushumeri vhuhulu nga maanḓa. Hausumbedza vhathu nnḓa. Husumba mishumo. Khotsi yashu wa taduru. Satani okokodza hoime mutuku kure na hune madhokotera kono swikelela. Vatokona posa dhiraga kha iyo nḓila. Murena izo zwi ḓo tomukherukanya. Udova na udova. Zvakonḓisa uri adive hune aba hone. Uno zvenezvo musi achiita onano. Pedzi ndikuudanga gato la rutendo. Na tombo ndorivisa na ukara. Horivao upika. Kachipikwa. Nga dzina la Yesu Kristo. Udivisa aya mashuruchuru kaye. Uitira kugara mudzimu. Amen. Mudzimu wafunira mukomana George Edna Ngeseri. Achiko ufa sikare. Ndova na zvorutendo lwamuitera. Zvino una vhulwadze dzijoini murena. Ndinimuwa uri vanga muneya dzimwe pilisi. Chimwe chitu chine chingaringedzo imisa vhutungu. Pedzi achingakoni ubvisa izvo zvitu. Ngauraro ririvisa itabere. Nga dzina la Yesu Kristo. Ngave vhulwadze dzijoini vuchituwa. Ngave achi hayani naone apora. Ndi alivhuwa muratu.
Brother George laying under dying not long ago. I see what a faith did for him. Now he's got rheumatism, Lord.
Yes.
We realize that they could give
him. Wita ani mufunwa, oh nene, uko dzinga ndebe. Uya kono fanya na seri ya unekufesere kwa afao kwa kona usika. Umutendi kamurena Yesu. Ndivona mfumakazi wa unaka nepo. Limwala haya maduba. Udodoba waba mtuku la chote. Ndi azdiwa uri nikotoda uchira zino itila bugara hawe. ndi vhuya murahu kha murwa wau a hu koni muwana o otuwa o izo ndo rwiwa nga u tungufhala ee khaladzi a funeaho ndi khou ṱoḓa u tshi swika hune wa ḓipfa wavhuḓi na ofa bono ano matsheloni zwo luga u mu vhudze ndi vhuya murahu kha murwa wau a hu koni mu wana o otuwa o izo ndo rwiwa nga u tungufhala ee khaladzi a funeaho ndi khou ṱoḓa u tshi swika hune wa ḓipfa wavhuḓi na a u pfa bono ano matsheloni zwo luga u mu vhudze zwo luga u khou ni vhudza zwe zwa itea seli ha mufemo wanu hafha mutukana wavhuḓi o u lindela ni ḓo vha muṱuku sa ene lufuno u ita u funa ene khotsi wa ṱaḓulu a funeaho lwendo lwa vhutshilo lwo gidimiwa a hu na zwinzhi zwo salaho no mutukana wa wavhuḓi ngei seli ya mulambo ari a tshi nga to lavhelesa murahu fhedzi o vha a tshi ḓo ri maḓuvha a si gathi o lindela tshikwekwete murena tshine tsha ḓo mu endedza khulini tsha mu isa kha eḽo shango ḽa vhugala mu fhaṱutshedze khotsi nahone u fhumudze mbilu yawe no ngavhe uvho vhu tshi vha vhuthihi vhuhulu ngei seli ya mulambo.